Ndipo ine ndituti ndikuyamikira zimenezo. Imeneyo ndi mphatso yanga yoyamba ya Krismasi. Chotero ine ndinali woyamikira kwambiri. Ndipo chabwino, ngati ine nditangolalikira tsopano popanda kuyesera kuti nditsegule iyo, ine ndimakhala ngati mwana ndi zembekezero za Krismasi zimenezo akuyembekezera china chake. Inu mukudziwa, iwe umangomverera kuti pali kodzidzimutsa kakang'ono, ndipo ukungoyenera kuti ukafikire iko. Ndipo inu mukudziwa, pamene ngakhale pamene ife tikukalamba, ine sindikuganiza kuti ife timatayawo mwana wathu onse. Kodi inu mukuganiza chomwecho? Ndife ana akulu basi. Ndizo za zimenezo. Chabwino Ambuye alemekezeke. Ndife okondwa kukhala tili kunja kuno kachiwiri pa mmawa wabwino wa chisangalalo uno. Ndikuyembekezera madalitso a Ambuye kuti apitirire ndi ife pamene ife tikupitirira mu msonkhano. Monga ine ndikutsimikiza kuti iye watero. Ine ndikuganiza mawa uno iwo akhala ndi mphatso zina za ana kapena ndi zatengedwa kale mphatso za ana. Chabwino, izo ndi zabwino kwambiri. Sopano ndikungofuna kuti ndipereke lipoti laling'ono pa msonkhano wathu wotsiriza ngati zili zabwino. Ndipo pa nthawi ino, inu anthu ndi inu amene mumapemphera ndipo mumagwiritsitsa kwa Mulungu kuti ine ndipite kunja misonkhano imeneyi. Ndipo ine ndikungofuna kuti ndingopereka kuomba mkota pang'ono kwa misonkhano yotsiriza basi. Chimodzi cha zochitika zopambana za msonkhano wotsiriza chinachitika mu Shawano, Wisconsin. Kunali ku nyumba yoyankhuliramo ya high school, nyumba yoyankhuliramo ya high school yatsopano. Pamene tinangotsala pang'ono kukonzekera kuti tiwapempherere wodwala, ine ndinali nditangopanga kuyitanira paguwa, ndipo ambiri anali atakweza manja awo kuti amulandire Khristu ngati mpulumutsi wawo. Ndiyeno zinali pamenepo pamene ine ndinazindikira china chake chikuchitika, chimene chinali mwa omvetsera kumene, kachidutswa kakang'ono kuchokera kwa ine, ndipo anali mwamuna wapafupifupi usinkhu wa zaka 70 kapena 75 zakubadwa. Iye anagwa nkufa. Anafa ndi nthenda ya mtima. Thovu linatuluka kuchokera mkama mwake, ndipo madzi anamwazikira pa zovala zake. Ndipo mkazi wake mosimidwa kwenikweni akusisita nkhope yake. Ndipo ine ndinadziwa kuti imeneyo inali ndale ya ndani. Iye amachita zinthu zimenezo kuti angowabalalitsa anthuwo, mwaona? Ndiyeno, pamene iye achita zimenezo, izo zimapita kwa wosokonezeka. Izo zachitikapo nthawi zambiri mu msonkhano wosakhalitsapa mu New England. Izo zinachitika monga chomwecho kachiwiri. Basi kusanachitike kuyitana kumeneko. Ndipo chotero kuti anthuwo asakhale wotengeka, ine mu nthawi za mtundu umenewo, iwe umayenera kusunga nzeru zako kuti uone chimene mzimu woyera unganene. Chifukwa ife timaphunzitsidwa mu malemba kuti zinthu zonse zimachitira wabwino kwa iwo amene amamukonda Mulungu. Ndipo panali ambiri ya ana Mulungu omukonda iye. Ndipo ine ndinakhala ndikumuyang'anitsitsa munthuyo, ndipo poona kuti iye anali atachita thovu mkama. Ndipo monga aliyense akudziwira, pamene imfa imukantha munthu, kawirikawiri madzi amachokamo, inu maona. Ndipo iwo, ndipo mkazi wake akusisita nkhope yake, ndipo iye amangopita monga choncho. Kuti anthu asamuzindikire iye, ine ndinati, amuna anu, kodi inu mungafune wina wake kuti awatengere iwo madzi akumwa kuti akhale ndi chidwi? Ndipo iye anati, mbale Branham, ine ndikungozisiya izo zonse kwa inu. Ndipo iye anali wachirutera chipembedzo chake. Ndipo kenako ndinaganiza kuti ndiyitanire mzere wa pemphero ndi kuwabweretsa anthuwo kuti ndiwapempherere iwo. Koma malo mochita zimenezo, mzimu woyera unayamba kuyenda kupita mu msonkhano pa anthu mkumango wayitana iwo. Ndipo iwo unamudutsa bambo wachikulireyo pafupifupi kawiri. Ndiyeno zonse mwadzidzidzi, ine ndinati ife tingopemphera. Ndipo pamene ine ndinayamba kupemphera, ine ndinadzimva ndekha ndikupemphera chimene chinanena kwa imfa iyi, masule iye. Ndipo sizinaposerenso momwe izo zinanenedwera mwakuti munthuyo anakhalanso ndi moyo, ndipo anayimirira pa mapazi ake. Ndipo mzinda onsewo unanjenjemera nazo izo zomwe Yehova analatachita. Ndiyeno ndituli pamiso nkano inayo, ndipo vudo limozi lali ngono ine ndikunga ufuna kuti ndibwereze, osari kuti nditenge yochuluka kwambiri ya nthawi yanu. Koma kunali ku Los Angeles, osachedwa apa. Ine ndinali kukhala ndi mbale Agan Bright. Ndipo ambiri ya inu mukudziwa momwezo zimakhalira malo anthu akuitana, kumakhala anthu amene amakhala osowa. Ife sitimawaweruza anthu chifukwa chomayimba ndi kufuna pemphero. Imeneyo ndi ntchito yathu. Ndikuwapempherera anthu amenewo. Ndipo izo zinali zoyipa basi pamenepo chifukwa ife tinali nazo zinthu zambiri zazikulu zimene Ambuye Mulungu analata chita. Ndipo mmodzi panali munthu olumala. Anakhala olumala zaka 20 chakuti ndipo ankagona pa machira ake. Ndipo Ambuye Mulungu anamuchiza munthuyo. Ndipo iye anabwera akuyenda kuchokera ku nsonkhano. Ndipo izo zinayambitsa kukondoweza pang'ono pakati pa mipingo. Ndiye mawawina ine ndinamva phone yakuitana. Ndipo mbale Agan Bright mene ine ndimakhalako anali basi asanabwere pa nthawi imeneyo kuti ayankhe foniyo. Ndipo ine ndinanyamula foniyo. Ndipo ndinayiyankha iyo. Ndipo uyo anali a wa missionary wang'ono wa Chimexico. Ndipo iye anati, ine sindimadziwa kuti muli mu mzindawu mbale Branham. Iye anati, ine ndikudziwa kuti inu mukhala ndi msonkhano usiku uno kumusi kwina kwake chakukhawo Palace. Ndipo iye anati, ine ndili ndi mnyamata wang'ono amene sana kwene miyezi 5. Ndipo anati, iye akufa ndi kansa. Ndipo anati, ine ndikudziwa si mwambo wake kuti ndichite izi. Koma anati, kodi pangakhale chifundo chopezeka kuti inu mubwere ndikudzamupempherera mwanayo? Taganizani bwanji ngati ameneyo akanakhala mwana wanu. Ndipo ine ndinati, ine ndikuwabweretsa bambo Agan Bright pa foni iyi. Ndipo inu mungondiwuza ine mulole muwalondolere iwo kumene kuli chipatalacho, chifukwa ine sindikuwudziwa bwino mzinda umenewu. Mamayirosi masiku ya 400 a mzinda, ine sindikanachipeza chipatalacho. Bambo Agan Bright anabwera, iye anati, mbale Branham inu. Ine ndinati, ine ndikumvelera motsimikiza kutsogozedwa kuti ichi ndi cha mzimu woyera. Chotero ife tinapita ku mzindawo ndipo kumeneko ku chipatala. Ndipo mbale wa Chimexico ngakhale iye sanali woderapo, osati woderapo kundiposa ine. Ndi bambo mwina mwake wa usinkhu wanga. Ndipo mkazi wake anali mkazi wa chifinishi, dona wang'ono wa Burundi, dona wokondeka kwambiri. Ndipo iye anali njonda. Ndipo ife tinalowa mchipatalacho. Ndipo ine ndimaona maonekedwe ambiri. Ife donse timachita zimenezo amene amatisokoneza ife ndikubweretsa kutengeka kwathu. Koma awo anali amodzi oyipitsitsa amene ine ndinayamba ndawaonapo. Iwo anachita kumubweretsa mwana wang'onoyo ku pafupi ndi chipinda cha namwino ndi namwino wapadera. Ndipo pamene ine ndinayang'ana, kansa inali itafalikira mu nsagwada zake zazing'ono mpaka patali. Iwo anachita kuyika chiguduli kuzungulira mutu wake kuopera kuti mutu wake usaphulike nkutseguka. Ndipo mu nsagwada zake zazing'ono momwe adotolo anayesera kuti adule khansayo, ndipo anapanga maenje akulu mbuyo ndi mtsogolo monga chonchi njira yonse kuzungulira khosi lake laling'ono. Ndipo izo zinangokulitsa khansayo. Ndipo ine ndizitchula izo mawu amenewo amene kufalikira izo angakhale mawuwo olondola. Ndipo iyo inapita mu lilime lake laling'ono ndikamwa ya mwana wang'ono, osati kupitilira kutambalala chomwecho. Lilime laling'onolo linali litatupa ndipo limathamangira kutalika chomwecho, ndipo linasanduka lakuda. Ndipo chimene zimatseka mpweya kumene iye ankapumira pansi kuchokera mphuno mwake. Ndipo bamba ameneyo anayenda mozungulira mbali ya mwana wang'ono uyu. Ndipo anati, moni Rike. Anati, mnyamata wang'ono wa adati. Adati amubweretsa mbale Branham kuti akupempherere iwe Rike. Ndipo mwanayo anawazindikira bambo ake. Ndipo iko sikamapumira nkomwe pamwamba apa, kotero iwo anachita kudula bowo pa mero wake. Kanali kakang'ono kankangooneka ngati kawezulo kakang'ono kozungulira komwe tinkakhala nako zaka zapitazo. Kanali pa mero wake wa ung'ono. Ndipo iye ankapuma mpweya wake kudzera muwezulo imeneyo. Ndipo namwino ankayenera kukhala pamenepo nthawi zonse chifukwa khansayo imayamwa imakhoza imatseka kabowo kakang'ono aka. Ndipo iye amayenera kuti aziko gira izo banja monga joncho izidu tsiramo kansa kuchogira ku kansa ndipo manja ake angono anali muzingwe kuchitira kuti iye asamakhoze kugira izi ndi manja ake kumako ka izo pamene iye akudzipotokola ndipo namwino amakhala pamenepo nthawi zonse pamene iye ayamba kudzipotokola iye amakhoza kufikira pamenepo kutenga zinthuzo ndi kusolola zinthu za kansa kuzitulutsa muwezulo yake yaing'onoyo pamenepo pamene izo zimatulukira kudzera kumero kwake ndipo manja ake ang'ono monga chonchi akuafikira bambo ake mutu wake waung'ono mbuyo ndipo ake ang'ono chabwino ndife abale ndi alongo thewera lake laling'ono ili silinali mwana wang'onoyo pamodzi sizinali kutalika chomwecho sanali ndi miyezi 5 apabe ndipo kanthu kakang'ono ako kanawazindikira bambo ake ndipo iye anati rike mnyamata wang'ono wa adadi oh momwe zinasungunulira mtima wa munthu wachitsulo ndipo iye anali akuyesetsa kuti azisewera naye iye kapena kumamusisita iye monga chonchi ndipo ine nditayima pamenepo ine ndinaganiza ambuye yesu ngati inu muli kasupe wachisoni chonse ndipo chifundo chonse chili mwa inu kodi inu mungakhale ndi chisangalalo pomuona wokondedwa wang'ono uyu wagona apa akufa monga chonchi ine sindingakhoze basi kukhulupirira ndipo sindidzakhulupirira konse kuti ndicho chifuniro cha mulungu wamphamvu zonse kuti aziona zonga zimenezo ine ndinaganiza ndinu kasupe wachifundo ndipo ngati inu muli kasupe wachifundo ndiye inu mungakhoze bwanji inu mungakhoze kukhala mulungu wachifundo ndi kumasangalala kuona china chake chonga icho ndinaganiza kodi inu mukanachita chiyani ngati inu mukanayima pano chabwino ine ndikuyembekeza kuti gulu langa lomwe laling'ono pano likundidziwa ine bwino mokwanira kudziwa kuti ngati ine ndili wotentheka ine sindikudziwa zimenezo ngati chilichonse chimene ine ndikufuna kuti ndikhale ndikuona mtima pamene ndizidzakumana ndi mulungu ine ndikufuna ndidzakumane naye iye ndi mtima woona ndipo ine ndachita zopambana zimene ine ndikudziwa kuchita kwake koma china chake chinayankhula kwa ine pamene ine ndinati ambuye kodi inu mukanachita chiyani ngati inu mukanayima pano china chake chinayankhula moyankha chinati ine ndikuyembekezera kuona chimene iwe uti uchite ndipo pamene ine ndinayang'ana pa kanthu kakang'ono ako ine ndinatenga dzanja lake laling'ono lakakhanda osati lotambalala chomwecho ndikulika ilo mu zala zanga monga chonchi ndipo ndinaligwira ilo ndipo ine ndinati mwachikhulupiriro mwa mulungu ine ndikuyika pakati pa khansa iyi ndi mwanayo magazi a ambuye yesu khristu ndipo ndinangotembenuka ndi kuchokapo abambowo anatuluka nane limodzi ine sindikanakhoza basi kuyankhula zinanso ndipo ine ndinafika ku galimoto ndipo iye anati mʼbale Branham apa pali za 10 pang'ono zomwe ine ndakhala ndikukusungirani inu ine ndinati o mʼbale wachifundo musachite zimenezo ine ndinati ayi ine sindimatenga ndalama anati koma ichi ndi chachikhumi chimene chimapita ku utumiki anati ine ndimachisunga icho kumaganiza kuti ndidzakuonani inu tsiku lina ine ndinati kazikeni izo pa biro ya rike wang'ono uko ine ndinati iye akazisowa zimenezo ndipo chotero ine ndinapitilira mpaka ku nyumba ndipo mkati mwa maola awiri kuyambira nthawi imeneyo msagwada za zing'onozo zinali zitabwereranso mwachibadwa lilime linabwereranso pansi mkama mwake chifundo chachikondi cha atate wokoma mtima ndi wachikondi anachiona kuti ndichoyenera kumuchiritsa mwanayo mawa wotsatira mwanayo anali woti atumizidwa kwawo mwana wabwinobwino ndipo pamene ine ndinali kukonzekera kuti ndizinyamuka ndithudi izo zinafalikira gombe la kumadzuloko ndipo apa dokotala wina wotchuka anali atatumiza mdzukulu wake kuseri kwa Pasadena ndipo anayika Lord Buloko kumeneko kuti ndikamupempherere mwana ameneyo kumene iye anali atamubaya iye katemera wa penesilini zinapangitsa khansa kuti ibwere kumbali yake mwana wangono kwambiri pafupi ziwiri ndipo chotero wa missionary wangono uyu wachi Mexico anaimba ndipo iye anati ine ine ndiyenera ndimuone mbale Branham ine ndisa na choke ndipo mkazi anga ndi ine tinali kale mgali moto ndipo ine ndinali nditagwira nsomba zakazingapo zapitazo kumeneko kuntsinje wa no return ndi amuna azamalonda achi Kristu Walt Disney gulu lija kunja uko anali nazo izo woyendetsa taxi chifukwa ndikotchuka pa dziko lonse chifukwa champuta za utawaleza ndipo ine ndinali kuikonza iyo galimoto ndipo uko kunali a galimoto yaing'ono imapita kumeneko kumbuyo ndipo analompira bambo wang'ono uyu wachi Mexico ndipo misonzi kutsikira pansi masaa ake pamene iye amathamanga ndipo anadzavula chipewa chake ndi mkazi wake wang'ono wachi finishi ndipo iye anati mbale Branham pano pali za khumi zomwe ambuye anatumiza kwa ino ine ndinati mbale anati inu mukudziwa Rike akupita ku nyumba lero ndipo ine ndinati ndine woyamikira chifukwa cha zimenezo iye ine ndinati koma ine ndinakuuzani inu kuti mutenge za khumi ndipo mukazike izo pa biro ya Rike iye anati ndizo basi zimenene ndimati ndikuuzeni inu mbale Branham iye anati pamenene ndinapita kuti ndikamulipire dokotalayo mwa uno ine ndinayika izi ndalama izi pa iye ine ndinati dokotala ine ndikufuna kuti ndikulipireni zina pa biro iye anati bambo musatchule nkomwe izo kwa ine inu mulibenene ngongole iye anati ndicho chinthu chachikulu kwambiri chimene ndinayamba ndachionapo chikuchitidwa moyo wanga onse iye anati ndicho chopambana chazopambana anati inu mulibenene ngongole izo zikungoonetsera kuti mulungu wa moyo akadali moyo ndipo tsopano ife tisanatsegule ake pali zinthu zina zambiri zinachitika ine ndikukhumba ndikanakhala nayo nthawi yoti ndikuuzeni inu koma nthawi silola zimenezo ndipo tsopano kuyambira koyambirira kwa chaka Januwale ine ndikuchokapo kupita kutsidya kwa nyanja kachiwiri pakuti ine ndikakhala ndili ku Kingston Jamaica ku mabwalo a mjaha mu Januwale ndipo kuchokera kumeneko ku Puerto Rico ndikwina kotero chotero tiyeni ife tiweramitse mitu yathu kamphindi chabe mu pemphero kwa wamkulu wathu wokondedwa Khristu ambuye inu mwakhala pothayirapo pathu mukambadwe kalikonse ndinu thandizo lopezekeratu mu nthawi ya vuto ndipo kudziwa kuti kukhalapo kwanu kokonda sikudzalephera konse iko kumapita patsogolo pathu ndipo ife timaphunzitsidwa kuti angelo a Mulungu amawazinga iwo amene amamuopa iye bweretsani pa ife lero ambuye mantha u Mulungu amenewo kuti ife tikhoze kudziwa kuti ndife omvera a dzanja lanu ndipo tidzayima tsiku lina mu chiweruzo chanu cha umulungu ndipo alipo mankhwala amodzi okha amene ife tikuwadziwa ndipo amene mawu anu amawaphunzitsa ndiwo magazi a mwana wanu Yesu amene akutipangira ife chitetezero mawa uno mukukhalapo kwa mphamvu zonse kutibweretsa ife mu chiyanjanitso kwa iye kupyerera mu zoyenereza zake ndiyeno izo zaperekedwa kwa ife chisomo chosatiyenera ndipo ife timamukonda iye chifukwa cha izi ndipo pamene ife malingaliro athu muli ma 100 a zinthu zazikulu zimene inu mwachita ndipo chachikulu cha zonsezo ife tikhoza kuganiza za ndi pamene inu munatipulumutsa ife kuchokera ku moyo wa imfa mene mwa ife munkakhala imfa chifukwa cha tchimo ndi zolakwa koma pakuvomereza chikhulupiriro chake molingana ndi mawu ake pakuti kunalembedwa iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wachisavundi ndipo ife timawakhulupirira iwo ndipo tawavomereza iwo ndipo tikuchitira umboni kukhalapo kwa mzimu woyera ndipo tsopano mu choyipa chotsiriza ichi maola otsiriza ambiri yakale ya dziko lino ndife oyamikira kwa inu Mulungu kudziwa zimenezo pamene pali chisokonezo chochuluka cha malingaliro ndipo anthu akuthamangira uku ndi uko monga inu munanena kupyerera mwa aneneri woyera kuti mutsiku lino idzafika nthawi imene anthu azidzapita kuchokera kumawa, kuchokera kumadzulo, kumpoto ndi kumwera, kufunafuna kuti amve mawu na Mulungu. Ndipo ife takhala moyo kuti tidzayione nthawi imeneyo. Ndipo inu munaneneratu kuti idzakhalapo nthawi kuyambira pakupachikidwa kwanu mpaka kudza kwanu, tsiku limene silidzakhala usiku kapena masana. Ilo lidzakhala la chimbuzi, nthawi yolunda, kuwala kokwanira basi kuti uone momwe ungayendere. Koma inu munati mu nthawi ya kumadzulo kudzakhala kuwala, mwana yemweyo, Khristu yemweyo, amene anauka poonekera kumawa. Ndipo mogwirizana ndi malo, dzuwa likudutsa mbali yopingasa ya dziko lapansi. Ndipo tsopano likukalowa kumadzulo, koma ndi dzuwa lomwero limene linatuluka kumawa. Chomwechonso mwana wa Mulungu yemweyo akutumiza mzimu wake masiku otsiriza ano kuti akasonyeze kuti malemba ake sangathe kusweka, limodzi lililonse liyenera kukwaniritsidwa. Pakulowa kwa Krisimasi yopambana iyi, pamene ife tikudziwa pang'ono, koma iyi ikhoza kukhala yomaliza mwa izi zomwe tidzakhalepo limodzi. Ndipo ife tikupempha kuti mwana wa Mulungu wa moyo akhale pakati pa anthu mawa uno, ndipo adzayankhule kwa ife kukoma mtima kwake ndi chifundo chake ndi kupereka kwa ife kukhululukira kwa machimo athu. Ndipo ife sitikuwayiwala Ambuye, iwo amene ali osautsika ndi osowa kukhudza kwanu kwa machiritso. Mulungu yemweyo amene anamulola Rike wang'ono kuti akhale moyo anawabweretsanso akufa, monga inu munalonjezera kuti inu mudzachita mutsiku lotsiriza. Ndipo mawu anu ndiwoona. Ife tikukhulupirira kuti inu muli pano mawa uno wopezeka ponseponse, ndipo wofunitsitsa kuchita zochuluka kwambiri kuposa zonse zomwe tingapemphe kapena kuziganizira. Ife tikuyembekezera pa inu Atate mu dzina la Ambuye Yesu mwana wanu. Amen. Tsopano siku uno ngati Ambuye alola, ine ndikufuna kuti ndidzakhale ndi msonkhano wa ulaliki. Sindikudziwa basi penipo mpaka pano pamene uthenga wanga uti udzakhale. Monga mbusa wathu wachisomo ndi wokondedwa wandipempha ine kuti ndikhale ndi misonkhano iwiri lero, ndipo ine ndiyesetsa zimenezo mwachisomo cha Mulungu. Ndipo ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa Mesiya wakudza, kapena china chake cha nkhani imeneyo kwa usiku uno, kapena dongosolo limenelo. Mawa uno pokhala kuti inalichi la Mulungu basi isanafike Krisimasi, ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa china chake chimene ine ndikukhulupirira ang'onowa amene angobalalitsidwa kumene ndipo atenga malo awo mu mpingo, akhoza kumvetsetsa chaching'ono chomwe ife tingachitche mutu wa Krisimasi. Ndipo ine amene mukukhumba kuti mutembenuzire mu malimba opatulika, mungalembenuzire ndi ine kuthenga wa Mateyu woyera mutu wathu pamene tikuwerenga mawu ake. Ndipo musayiwale, misonkhano iyamba pa 7:30 mkulondola uko, sichoncho izo mbale 7:30 ndendende usiku uno. Ndipo udzakhala pafupifupi utumiki wa ola limodzi, utumiki olalikira. Ndipo tsopano ine amene muli ndi mabaibulo anu otsegula, ine ndikungofuna kuti ndiwerenge ndime kapena ziwiri kuchokera apa kwa mutu, ndipo tikupemphera kuti Mulungu atipatse ife nkhaniyi. Tsopano pamene Yesu anabadwa mu Betelehemu wa Yudeya wa amfumu, masiku wa Herodi mfumu, taonani apo panabwera amuna anzeru ochokera kumawa ku Yerusalemu,
saying, "Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east and are come to worship."
Akuti, ali kuti amene wabadwa ali mfumu ya Yuda, pakuti ife tayiona nyenyezi yake kumawa, ndipo tabwera kuti tidzamupembedze iye.
They must have been awfully tired.
Iwaye nera kuti yanari yatatopa kwambiri. Inumugona a choti achitejo chinali cha nsanga nsanga.
And it was the king's order.
Ndipo iko kunali kulamula kwa mfumu. Chotero izo zimeyenera kuti zichitike. Ndipo izo zingaonekeza chirendo kuti chochitika chachikulu chotero chomonga ife tikuyang'anapo Christmas yoyambirira.
Such an order would be issued at that time.
Kuti lamulo loterolo linadzaperekedwa panthawi imeneyo. Koma inu mukudziwa, Mulungu wakumwamba anakonzeratu zinthu zonse kudzera mwa Yesu Khristu.
And that everything has to work just according to his great will.
Ndipo kuti chilichonse chiyenera kugwira ntchito molingana ndi chifuniro chake chachikulu. Ndipo pamene iwana ima pamenepo basi kumbali ya kumadzulo ya Betelehemu.
As you come up from down into Judea,
pamene inu mukubwera kuchokera kumusi mukolowa mu Yudea, inu mumakwera pamwamba pa phiri ndi chipululu cha miyala dziko la bwinja. Ndipo kumalunjika kuchokera ku imodzi ya misewu yayikulu ya Betelehemu pali kanjira kakang'ono kamene kamakwera pamwamba pa phiri pamene kamatchedwa msewu. Ndipo sikuwaposa kanjira kakang'ono chabe monga omwe ife tingapezere apa kamene nyama dzinali zidapondamo. Chifukwa kanali kanjira ka bulu kumene abulu ndi ngamira zimadutsako zikamapita ku Yudeya kuchokera ku Betelehemu. Ndipo pamene inu muli pamwamba mukuchokera ku Yudeya mpaka mu Betelehemu ndikutulukira pamwamba pa phiri pali thanthwe lalikulu lili pamenepo. Pena pake gawo limodzi mwa magawo atatu akukula kwa nyumba iyi. Ndipo izo ziyenera kuti zinali chapamenepo kumene Yohana ima adatha kukwera phiri kuti amupatse mphongolo wang'onoyo mpumulo. Ndipo Yosefe anali atatopa kwambiri chifukwa iye anali atakankhidwa mwa mphamvu tsiku limenero kuti akafike ku Betelehemu. Chifukwa panali kulamula kumene kunatuluka kuchokera kwa Herode ndi Kaisala Augustus ndi munthu aliyense ayenera abwerere kumene anabadwirako kuti akapereke nsonkho. Ndipo misonkho nthawi zonse yakhala iri kugwa kwa mafuko onse. Fuko lililonse limene linayamba lagwapo linagwa chifukwa cha misonkho yake. Ndipo iwo anali atalipira nsonkho. Ndipo izo zingatengere munthu wa mtima wachitsulo kuti amupangitse mkazi muchikhalire chake kumuchotsa nyumba ndi kupita kutali ndi kwawo. Mene iye analili chifukwa inu mukuona kuti iye anali woti akhala mayi pa nthawi iliyonse. Ndipo iye anali mtsikana chabe pafupifupi ndi kukhulupirira kuti iye anali ma 18 msinkhu wa zaka 19. Ndipo iye anali atakhala pa bulu wang'onoyo. Ndipo pamene bulu wang'onoyo ankasimidwa pamene iwo anayima kwa mphindi yokha kuti apumule. Ndipo Yosefe akuyenda mpaka pa nsonga kuchokera kumene iwo anali atayimapo. Ndipo nkudzayang'ana pansi mu Betelehemu. Dziko linkadziwa pang'ono kuti usiku umenewo ikanadzayimbidwa pa milomo ya anthu kudutsa mibado imene inali nkudza. Ndipo Yosefe pamene iye ankayang'ana ndi kuona mzindawo ndi kukangana kwa anthu ena wotsutsa kuti azipereka misonkho, ndipo ine ndikukhoza kumumva iye akunena china chake chonga ichi: wokondedwa, wokudziwa, ine ndikukayika ngati ife titi tipeze malo pa hotelo usiku uno aiweyo. Ine ndikukhoza kwaona anthu akugona mmisewu ndi kulikonse kumenewo angakhoze kupeza kuti akagoneko, mzinda wadzadza. Ndipo madera onse ozungulira kuno abwera chifukwa cha nsonkho uwu. Koma zadirendo pamene iye akutembenuka modabwitsidwa kuti ayang'ane mkazi wake wang'ono amaoneka kuti sakanakwanitsa kuti ayankhe. Ndipo pamene iye akutembenuza mutu wake kuti aone chimene chinali chitachitika kwa iye, iye anazindikira kuti panali kuwala pa nkhope yake konga kumene iye anali asanakuonepo. Ndipo pansi pa nkhope yake yokondedwa maso ake anaoneka ngati amakhazikika chamwamba akuyang'ana mu mlengalenga ngati kuti panali kuwala kwa kumwamba pa nkhope yake. Ndipo iye akutembenuka ndi kudzamugwira iye pa dzanja. Ndipo potsiriza iye akuyang'ana pa iye ndipo akuti, Yosefe, kodi waiona nyenyezi ija yapachikika kutaliko? Iyo ikuoneka kuti ndi nyenyezi yokongola kwambiri imene ine ndinayamba ndayionapo mmoyo wanga wonse. Iyo ikuoneka kuti ikuunikira mudzi wonse wa Betelehemu. Ndipo ine ndikukhoza kumumva iye akuti, kuyambira pamene dzuwa limalowa ine ndayiona nyenyezi imeneyo. Ndipo iye ikuoneka kuti ikutitsatira ife. Yosefe, ine ndikukhoza kumumva iye akunena china chake chonga ichi, inde wokondedwa, ine ndikuona china chake chachilendo. Akuti iye ikuoneka kuti ndi nyenyezi yowala kwambiri miyamba monse, ndipo muonadi uko nkulondola. Iye ndikakombo wa mchigwa, nyenyezi ya mawa, mongo wa ndakatulo anayikira iyo, wopambana mwateni sauzande kwa moyo wanga. Ndipo pamene iye akutenga manja ake mwachikondi kudzagwira miyendo ndi mchiuno mwawokondedwa wake wang'ono ndi mkazi ake, iye anamunyamula iye kuchokera pa buluyo kudzamunyamula iye ndi kudzamukhazika iye pansi pa thanthwe kuti chamoyo chaching'ono cholemedwacho chikhoze kupumula. Ndipo pamene iye anayika mikono yake mofewa mozungulira mapewa ake, ine ndikukhoza kumumva iye akunena china chake monga chonchi, Yosefe, ife tonse tikudziwa kuti zonse izi ndi zachisinsi, ife sitingakhoze basi kuzimvetsa izo. Koma tonse ife pokhala wokhulupirira, ife tikudziwa kuti Yehova watisungira china chake, ndipo kuti iye watisankha ife, ndipo wandisankha ine pamwamba pa akazi a mdziko lero. Kuti uthenga uwu ubisidwe mu mtima mwanga. Inu mukuona dziko linkaganiza kuti ameneyo anali mwana wapathengo woti abadwe, koma Mariya ankadziwa chimene chinali choona. Ndipo lero anthu ambiri amaganiza chinthu chomwecho kuti anthu amene amlandira Khristu uyu, iwo amaganiza kuti iwo ndi mtundu wina wa amisala kapena munthu wa mbiri yoyipa. Koma iwo amene asunga mzimu umenewo ndi chikhulupiriro chimenecho mu mtima mwawo, iwo amadziwa kumene iwo ali, palibe chimene chimasokoneza izo. Zanga wabwino wa ine anandiyimbira ine masiku angapo apitawo, ndipo amayankhula ndi munthu yemwe amaphunzira zakuwerenga maganizo ndi malingaliro. Ndipo munthuyu anali atawerenga bukhu langa, ndipo iwo anati, ngati iye ali munthu wa uzimu, kodi inu mukudziwa kuti pali ulusi umodzi wokha wa ung'ono pakati pa anthu akuya auzimu ndi misala? Ndipo munthuyo anakhala ngati wadzidzimutsidwa. Ine ndinati, musaganize kuti izo nzachilendo, Ambuye wathu ankatchedwa openga, ophunzira ake onse ankatchedwa openga. Ndipo onse amene ankamupembedza iye ankatchedwa openga, munjira yomwe zimatchedwa mpatuko, anatero Paulo wankulu, ndi momwe ndimampembedzera ine Mulungu wa makolo anga.
They are not crazy.
Iyo siya misala kwa madzigo kulaligira kwa utenga ndizo fusa kwa iyo agono ngega. Koma chinamugomera mulungu kubyorera mukupusa uku kuti awapulumutse iwo amene akanati adzakhulupirire. Ndipo pamene iwo banja laling'ono ili linakhala pamenepo ndi kumayang'ana kunja kudutsa chigwa chimenecho. Ndipo anaiona nyenyezi yayikulu iyi ikuwala kumawa patali mazana a mayilosi kudutsa zimenezo.
Over in India.
Mbuyo uko kudutsa mapiri ndi nyanja uko mu India uko kunali amagi akuyang'ana nawonso. Tsopano amuna anzeru awa amene ife tikuwakamba ankatchedwa iwo kwenikweni ndi amagi amene ali akaside amene amayang'ana nyenyezi. Iwo ankatchedwa pamenepo amuna anzeru ndipo iwo akadalipo oberero. Ine ndankhulapo nawo iwo nthawi zambiri ndipo iwo nthawi zonse amayenda atatu chifukwa atatu ayenera kugwirizana. Ndipo atatu ndikutsimikizira ndipo mu India posachedwapa ine ndimakhoza kwaona iwo atakhala mmisewu ataweramira pansi limodzi atavala ndendende basi monga magi oyamba awa. Iwo samasintha ndipo iwo ndi opembedza mulungu mmodzi woona. Iwo ndi ana a Abrahamu kudzera mwa mkazi wina ndipo iwo amakhulupirira kuti kuli mulungu mmodzi woona. Ndikangati koma ine ndaona pansembe achi Muhammadi akugunda bero lalikulu monga chomwecho ndikukuwa. Alipo mulungu mmodzi woona ndi wamoyo ndipo Muhammadi ndiye neneri wake. Ife timati alipo mulungu mmodzi woona ndi wamoyo ndipo Yesu ndi mwana wake. Ndipo iwo amati zikhale kutali kuti mulungu angakhale ndi mwana. Ine ndinali nawo mwayi kuona pafupifupi 100,000 atabwera kwa Khristu pa nthawi imodzi chifukwa chakukhalapo kwake ndi chimene iye anachita mu India. Tsopano amwenye amene ife timawatcha amuna anzeru anali poyamba mu Baibulo ankayimiridwa ngati a Medo Persia. Inu mudzazipeza izo mu mutu wachiwiri wa Daniele kuti ndicho chifukwa chake mishonale amanena kuti ndikovuta kwambiri kumutembenuza wachi Muhammadi kuchoka kuchikhulupiriro chake kupita kuchikhristu chifukwa iwo ndi ochokera ku a Medo Persia amene malamulo awo samasintha nkomwe kapena kuswedwa. Ambiri a inu owerenga Baibulo mukudziwa zimenezo a Medo Persia kutiwo sanasinthe malamulo awo. Pamene china chake kulengeza kupangidwa izo zimakhala zamuyaya. Chotero pamene wachi Muhammad apita kuchikhristu chilichonse chimakhala chakufa kwa iye chifukwa iye waphwanya malamulo awo. Ndipo amuna awa iwo ankayembekezera pa mulungu mmodzi woona ndipo iwo ankamupembedza iye mukuwala kwa moto wopatulika. Ndipo iwo amakhoza kuzungulira moto uwu ndi kuyembekezera pa Ambuye. Ndipo ambiri a iwo anali nazo zoyang'anira china chake monga ife tili nacho lero. Ndipo iwo amakhoza kupita kumalo awa kutali mwamba mmapiri ndipo iwo amakhoza kuyang'ana kusuntha kulikonse kwa nyenyezi. Iwo amadzinenera kuti mulungu asanachite chilichonse pa dziko lapansi iye nthawi zonse amaonetsera izo kumwamba poyamba ndipo iwo amalondola. Nthawi zonse mulungu amasonyeza izo mwazizindikiro zakumwamba poyamba pakuti ndiliti limene iye anachita chilichonse chimene iye sanachisonyezere chizindikiro chakumwamba poyamba. Taganizani za zimenezo mumbadoli wonse umene inu mukufuna kutero ndipo mulungu nthawi zonse amasonyeza zizindikiro kumwamba choyamba. Yasanachite chilichonse pa dziko lapansi zimachokera kuchauzimu kudzera muchachilengedwe ndipo chimaonetseredwa mbadoli wonse nthawi iliyonse. Ndipo chotero nthawi sina liyosiyana, ndipo amaga anali kuwaona matupi akumwamba amenewo amene anali ooneka. Nyenyezi, mwezi, ndi chilichonse chimene iwo ankakhoza kuona ndi maso awo. Ndipo iwo ankadziwa malo aliwonse basi pamene nyenyezi iliyonse imakhala. Iwo ankayidziwa kalendala ya nkasidi imeneyo chimodzimodzi basi monga momwe ife timawadziwira malemba. Ndipo ngati kanthu kamodzi kakang'ono kachoka m'malo, iwo amadziwa izo. Pakuti ndi chizindikiro. Ndipo iwo anali akuyang'ana zizindikiro zimenezo mwatcheru ola lililonse la usiku. Iwo ankayang'ana izo. Zosadabwitsa kuti mlendo akaonekera mu mlengalenga zinkawatangwanitsa iwo onse. Nzosadabwitsa kuti mlendoyo anawagwedeza iwo pang'ono pokha. Chifukwa iwo ankayidziwa iliyonse ya nyenyezi zimenezo, ndipo iwo anaphunzira zimenezo mwa sayansi ndi kusuntha kulikonse. Ndipo iwo ankakhoza kusonkhana pozungulira moto uwu, ndipo iwo ankauyatsa iwo ndi mafuta opatulika, ndipo iwo unkayaka, ndipo iwo amakhoza kuyang'ana menemo chifukwa iwo ankakhulupirira kuti Mulungu anali moto onyeketsa, ndipo iye ali. Inu mukuona mumachitidwe mutu wa 10 ndi ndime ya 35, lemba limanena kuti Mulungu samalemekeza munthu, koma iye amamulandira munthu aliyense amene angamuope iye ndi kumulemekeza iye. Zilibe kanthu chomwe iwo ali, ndi inuyo a Methodist, ndi a Baptist, ndi a Presbyteria, a Chilutera, kapena a Katolika, kapena chilichonse chimenenu mungakhale muli. Ngati inu muliona mtima mu mtima mwanu, Mulungu adzakupatsani inu mwayi kuti akubweretseni inu mukuwala kwa uzimu kwa chifundo chake. Iye ndi Mulungu, ndipo iye ndi wokakamizika kudzera mulonjezo lake. Ndiye izo zimakhala kwa inu chimene inu mudzachite motalandira iwo. Ndiye inu mukhoza kuyima pa chiweruzo, koma kufikira nthawi imeneyo inu mulibe choyankhira. Inu mukuyenda mu zonse zomwe inu mukuzidziwa. Chotero amagi awa, ndipo iwo amakhoza kukwera adatha kupembedza pozungulira malo opatulika a moto pamene iwo unkayaka, ndipo amayang'ana mu zowala zake zopatulika ndi kumadabwa ngati kudzoza kwa Mulungu ameneyo amene anali moto onyeketsa. Kukhalapo kwake dziko lapansi lidzawonongeka. Pamene iye anayang'ana amenemo, ndiye iye amakhoza kupeza kudzoza kwake. Ndiye iye amakhoza kuyenda kupita mu msanja, ndipo iye amakhoza kuyang'ana pozungulira kuti aone ngati chilichonse chinali chitasuntha. Ndipo iwo ankachita izi chaka ndi chaka, tsiku ndi tsiku, ola ndi ola, zaka chikwi pambuyo pa zaka chikwi. Iwo ankayang'ana nyenyezi matupiwo, ndipo iwo ankatulutsa mipukutu, ndipo iwo ankawerenga izo. Ndipo izo ziyenera kuti zinali pa usiku wina wake uwu kuti iwo anali kukambirana zakugwa kwa ufumu ndi kugwa kwa maufumu, ndimomwe kuti dziko linakwera mwamba kufika m'malo ndi kudzagwanso kachiwiri ndi zina zotero. Kuti panali mpukutu umene unabweretsedwa, ndipo ilo liyenera kuti linali buku la Danieli. Ndipo iwo anali akukambirana china chake pamenepo chimene Danieli ananena. Padzakhala mwala wodulidwa kuchokera mphiri popanda manja. Ndipo izo ziyenera kuti zinali pamene iwo anali kuganizira pa izi. Ndipo moto opatulika ukuyaka, ndipo iwo anapezeka akuzindikira kuti panali mlendo pakati pawo china chake chimene iwo sanakhoze kuchiwerengera. Palibe uliwonse wa mipukuti yawo unanena za iye, palibe za zolemba zawo zinanena chilichonse chokhudza iye, koma iye anali pamenepo. Iwo sakanakhoza kumukana iye. Iwo ankayang'ana matupi akumwamba, ndipo iwo anadziwa kuti china chake cha uzimu chinali chitachitika. Oh, iye ndi wabwino kwambiri. Iye adzagwira tcheru cha munthu aliyense yemwe iye anadzozedweratu kumoyo mwina mwake munjira zawo zomwe zakupembedza. Kuma iye ndi Mulungu, ndipo iye amadziwa mitima ya anthu, ndipo iye amawayang'anira iwo, ndipo iye amawatetezera iwo, ndipo iye amawabweretsa iwo kumalo. Pamene chakuya chiyitanira kuchakuya, payenera kukhala chakuya kuti chiyankhire kukuyitana kumeneko. Ngati munthu akamachitira ludzo china chake, izo zimasonyeza kuti pali china chake kunja uko, choti chiyankhire kuti chithetse ludzu limenero. Monga ine ndakhala ndikunenera kawiri kawiri, pasanakhale chithepye pa msana wa nsomba, panali madzi choyamba kuti iyo iyambe kusambiramo, kapena iyo sikanakhala nacho chipyepye chosambira nacho. Pasanakhale mtengo woti umere pa nthaka, payenera kukhala nthaka choyamba, kapena sipakanakhala mtengo. Zaka zina zapitazo ndikuwerenga izo ine ndinazindikira nkhani mu nyuzipepala kumene mnyamata wang'ono amadya zofufutira zamapensulo ku sukulu. Ndipo tsiku lina amayi ake anamupeza iye pa khonde la kumbuyo akudya phedulo la njinga yake. Ndipo iye ankadabwa lomwe linali vuto ndi mwana wang'onoyo. Iye anamutengera iye ku chipatala kuti akapimidwe. Pamene amafufuza thupi lake laling'ono, madokotala anapeza kuti iye ankasowekera safa, ndipo safa amakhala mu rabala. Chotero pasanakhale chilakolako mu thupi lake lofuna safa. Panayenera kukhala safa kuti ayankhire ku chilakolako chimenecho, kapena iye sakanakhala nacho chilakolakocho. Ndipo pasanakhale chilengedwe, payenera kukhala mlengi kuti apange chilengedwe chimenecho. Ndi mwamuna uti kapena mkazi muno lero, nyamata kapena mtsikana amene samafuna kukhala ndi moyo, ndiwuzeni ine wachivundi lero yemwe safuna moyo kukhala moyo wosatha. Ndipo ine ndikusonyezani inu munthu wa misala yemwe samadziwa pakuti palibe kanthu kopambana kuposa moyo. Kodi inu mungapereke chiyani lero ngati dziko likanakhala lanu ndi katundu wake yense? Inu mukanalipereka ilo monyadira kuti mukhale moyo wosatha ndi kukhala wosauka moyo. Ndi angati a inu achikulire omwe mungapereka chilichonse chomwe muli nacho kuti mubwererenso kukakhala mnyamata kapena mtsikana. Munthu aliyense amaufunafuna iwo. Chifukwa chiyani ulipo kwina kwake, kapena inu sibwenzi mukulakalaka nkomwe kuti mukhale nawo iwo? Chifukwa chiyani anthu odwala muli muno lero ngati inu mulipo? Kodi inu mukufunafuna chiyani? Nchiyani chikukupangitsani inu kubwera kupemphero? Chifukwa muli china chake mwa inu, zilibe kanthu kuti ndinu mpingo wanji, mtundu wanji wa dzina limene inu muli nalo, izo zilibe kanthu kochita ndi zimenezo. Ndinu munthu, ndinu cholengedwa cha Mulungu, ndipo muli china chake mwa inu chimene chimakukokerani inu kwina kwake. Ndipo motsimikiza basi pamene pali chikoka mu mtima mwanu, adodolo mwina mwake atakulepherani inu kuti ziyembekezo zikadalipobe, payenera kukhala kuti alipo kasupe wa chuma cha Mulungu wa mphamvu yake yochiritsa yotseguka kwina kwake. Kapena inu sibwenzi muli ndi chilakolako cha iyo, iyenera kukhalapo kwina kwake. Ngati inu mukukhumba kuti mudzamuone Yesu ameneyo, ngati china chake chimakupangitsani inu kukhumba kuti mumuone Yehova iye ali kwina kwake, kapena inu sibwenzi muli nacho chikhumbo chimenecho. Mulungu ndi wabwino basi kwa inu monga iye alili kwa amuna anzeru kapena kwa aliyense. Ngati inu mukumufuna iye, odala ali iwo amene amva njala ndi ludzu la chilungamo, pakuti iwo adzabweretsedwa kukasupa ameneyo kumene iwo angakhoze kumwa gawo lokhutitsa. Pakhoza kukhala anthu akufa pano, inu simukufuna kuti mufe, inu mukumverera kuti pali china chake chimene chatsalira kwa inu. Ndi chifukwa chake inu muli pano. Pakhoza kukhala misala pomwe iwe sungathe ngakhale kugwirizanitsa malingaliro ako pamodzi, koma china chake pansi mwa iwe chikukuza iwe pali china chake chimene chingakhoze kundibwezeretsa ine kachiwiri. Pakhoza kukhala ziwerewere amene anayendapo munsewu mwamanyazi Bakoze kukalagaza amene akhala moyo wosalungama kwa amuna awo, ndipo aswa malumbiriro awo achikwati. Bakoze kukhala amuna amene ali zidakwa, achita chilichonse chimene chilipo pa kalendala ya tchimo, koma china chake chimakuwuza iwe kuti kasupe alipo kwina kwake. Inu mukhoza kukhala mkatolika, inu mukhoza kukhala myuda, inu mukhoza kukhala chilichonse chimene inu muli, koma ndinu munthu yemwe anapangidwa mu chifanizo cha Mulungu. Ndipo iye akukokera kwa inu, akukuitanani inu, ndipo inu mukutsogozedwa basi monga amuna anzeru aja ankatsogoleredwa. Ndipo pamene Yohana ali kuphunzira, ndipo nkumayang'ana kutsidya, ndipo anaona kuwala kuja, iwo samatha kuganizira chimeneko kunali. Ndipo tiyeni tiganize kuti iwo tsiku lotsatira Yohana gona pansi kuti apite kukagona. Yohana ali akuvutitsidwa, ndipo anakhala akukuona iko. Ndipo mmodzi wa iwo ayenera kuti anali ndi loto, Bildadi. Ife tinganene kuti iye anali ndi loto. Ndipo analota kuti panali uneneri umene unati padzakhala nyenyezi ya Yakobo iti dzauke. Ndipo kwina kwake kumeneko pakati pa Yuda kuli mwana mfumu yemwe ali woti adzabadwe. Ndipo kuwala uko kumene inu mukukuona tsopano kudzakubweretsani inu kukuwala kwa ngwiro, kumene kudzamwalitse munthu aliyense wofuna kuwala amene adzabwere pa dziko lapansi. Mwaona zilibe kanthu kuti chinali chipembedzo chiti ngati iwo amamuopa Mulungu kwenikweni. Mulungu ali wokakamizika kuti adzawabweretse iwo kukuwala uku. Iye amawabweretsa iwo mwanjira yawo yomwe, nthawi zina yamawabweretsa iwo mwazosautsa, nthawi zina yamawabweretsa iwo. Inu mukudziwa masiku otsiriza ano iye ananenera kuti iwo akanadzabwera mwazosautsa. Iye anapanga mgonero uwu, ndiyeno palibe wina ati adzabwere. Ndiyeno iye anati mupite mmisewu yayikulu ndi mmisewu, ndipo mukawatenge olumala, osayenda, akhungu ndi osautsika, pakuti magome anga adzazadza. Iye akuwafunafuna iwo kuchokera ku mayendedwe aliyonse ndi ngodya iliyonse ya moyo kulikonseko. Akuyenda mu mzimu masiku otsiriza ano kuwabweretsa iwo pa limodzi. Zipembedzo zonse ndi onse amene akufunafuna moyo hali nawo fulu oti aulandire iwo kuti ayende mukukhalapo kwake kwa umunthu wake wa ulemerero, pakuti iye ndi mwana wa Mulungu wa moyo. Akadali nyenyezi ya mmawa ikuwala pakati pathu monga iye nthawi zonse ankawalira. Kuwala komweko kumene kunamukanthira Paulo pansi pa njira yake wa ku Damasiko, wodzipereka mu mtima mwake kuyesetsa kuti akazunze gulu la anthu amene anali aphokoso kwambiri, akufuula, akupanga kuphokosera kochuluka. Iye anapita uko kuti akawakanthe iwo, ndipo iye ankaganiza kuti iye anali kulondola. Ndipo apo panali malawira moto lija pa njira yake limene linamukanthira iye pansi, linafuula, "Saulo, chifukwa chiyani iwe ukundizunza ine?" Iye anati, "Ndinu ndani Ambuye?" Anati, "Ine ndine Yesu, Yehova, yemwe iye anali naye changu." Iye anali naye changu Yehova, iye sankadziwa kanthu za Yesu, kokha iye anali a chigawenga, koma Mulungu anamutumiza iye, ndipo iye anadzakhala wa missionary wamkulu kwambiri amene dziko linayamba lamuonapo. Bwanji iye anali wodzipereka, iye ankakhulupirira, Mulungu anamutsogolera iye ndi kuwala. Kodi inu mukuganiza kuti zimenezo zimatipangitsa ife kumvelera chiyani lero monga Khristu? Kuona ngakhale chithunzi cha iye, ndipo ine ndili naye mmodzi tsopano yemwe amatsutsa zimenezo mwa ma 100 ya nthawi. Koma Yehova Mulungu yemweyo watumiza kuwala kwake kusanafike kudza kwa mwana wake nthawi yachiwiri, kuti adzatitsogolere ife, kuti adzatitonthoze ife, ndi kuti adzatibweretse ife mukasupe ameneyo, kuti ife tikakhoze kusamba ku machimo athu ndi kukhala oyera mu chilungamo cha mwana wake Ambuye Yesu, ndi kudzakhala ana amuna ndi akazi a Mulungu obadwa mwatsopano mwa mzimu wa Mulungu umene umasintha. Kubadwa kumatanthauza kuti ife tasinthidwa kuchoka kukuganiza kwathu, tasinthidwa kuchoka kukachitidwe kathu, tasinthidwa ndi china chake chimene chinachitika mkatimu. Palibe chipembedzo mʼdziko, palibe madzi okwanira. palibepo miyambo yokwanira kapena maulaliki amene angakhoze kukusinthani inu. Zimatengera magazi a mwana wa Mulungu Yesu Khristu. Inu simungakhozenso kudziyeretsa nokha pakujoina mpingo kuposa momwe kambuku angakhoze kunyambita mawanga ake pa iye. Akamanyambita kwambiri mpamene amaola kwambiri iye amangowaonetsera iwo. Pojoina mipingo ndi kuyesetsa kumachita modziyenereza za imeni, inu mumangosonyeza chosowa chanu cha njala mkati china chake chimene sichinadzadzidwe panobe. Siyani kuyesera, ingolandirani, iye akutsogolerani inu kukuwala. Ndipo pamene anthu awa anali ndi loto ili kuti iwayenera akamupembedze mwana uyu, iwayenera kupita, ndipo iwo anali amuna olemera. Ndipo iwo anasonkhanitsa chuma chawo ndi kuchika icho mosungira, chamonga rubano, golide ndi mule. Atatu anapita ngati mboni, ndipo iwo anakwera ngamira zawo, ndipo iwo anatulukamo akuitsatira nyenyeziyo. Iwayenera kuti anapita pamwamba pa phiri, anabwera kumeneko ndipo anadzoloka mtsinje wa Tigrisi pa mphanda ndi kumatsika mpaka mu chigwa cha Chinara, ndipo nyenyezi inali itawatsogolera iwo ku Yerusalemu. Pakuti Yerusalemu nthawi zonse wakhala ali mpando wa chipembedzo wa mdziko, pakuti mfumu yayikulu inkakhala kumeneko. Munali mu mzinda wamwewo kumene kunali mfumu yemwe anakomana ndi Abrahamu akubwera kuchokera kokapha mafumu, ndipo dzina lake linali Melkizedeki. Iye analibe ngakhale abambo kapena amayi, analibe chiyambi cha masiku kapena mathero a moyo. Ngakhale mbadwa Abrahamu anapereka chakhumi za chikhumi kwa iye. Wopanda abambo, wopanda amayi, wopanda nthawi yomwe iye anayamba kapena palibe nthawi yomwe iye ati adzathe konse, ndi mfumu yayikulu inachokera ku Salemu kumene kuli ku Yerusalemu. Ndipo nyenyezi inawatsogolera muna nzeru awa mpaka kumpando wa chipembedzo wa mdziko. Koma chinthu cha chisoni chinali pamene iwo anakafika kumeneko, iwo sanadziwe kanthu za iyo. Ndipo amuna nzeru awa amapita chokwera ndi chotsika misewu. Nyenyeziyo mwansanga pamene iwo anafika ku Betelehemu, mwansanga pamene iwo anafika ku Yerusalemu. Iyo inatulukira kotero, iyo sinawatsogolerenso iwo. Kodi Mulungu anali kuchita chiyani? Kungosonyeza momwe anthu angapezere. Komabe muzafiolojia zathu zonse ndi mipingo yathu yayikulu ndi zina zorero lero, amene kuwala kwakukulu kwa Mulungu kwayamba kuwala, mpingo sukudziwa kanthu zayiko. Kodi Vatikani ikudziwa chiyani za zinthu izi? Kodi mabungu a mpingo akudziwa chiyani? Palibe. Ife tili pa Krismasi ina. Amuna awa ankadziwa kuti iwo anali ataona china chake. Iwo ankadziwa kuti panali china chake chimene chinali chidachitika. Pakuti iwo ankafufuza matupi akumwamba, ndipo apa panali mlendo, ndipo iwo anali atatsogoleredwa mwachilendo. Ndipo tsopano mu mzinda iwo akupita chokwera ndi chotsika kansewu kakang'ono kali konse akufuula, ali kuti iye amene wabadwa ali mfumu ya Yuda. Ife taiona nyenyezi yake kumawa. Tsopano Yohana ali kumawa, Yohana iwona nyenyezi yake kumadzulo. Koma anati, pamene ife tinali kumawa, mahandiredi a mayirosi, maona, izo zinawatengera iwo zaka ziwiri kuti apange ulendowo. Ine ndikudziwa izo zikuthamangitsa zina za zophunzitsa zanu. Koma ndichoonadi, izo zinawatengera iwo zaka ziwiri kuti apange ulendowo. Iwo sanabwere monga otchedwa Khristu awalero, ali ndi mwana wawo wang'ono mukhola atagona pamenepo, ndipo amuna anzeru akubwera. Izo ndi chikhristu chamkhutu. Iwo sanabwere kwa khanda lililonse mukhola, palibe lemba limene limanena kuti iwo anatero. Iwo anabwera kwa mwana wang'ono usinkhu wa zaka ziwiri. Iye sanali mukhola. Iye anali nyumba, werengani lemba lonse ilo, koma miyambo ya chikhristu. Iwo alisokoneza dziko lonse ndi zophunzitsa zawo. Chifukwa chiyani Herode ankawapha ana usinkhu wa zaka ziwiri ndiye? Ngati iye anali khanda chabe, lemba linati iwo anabwera kwa mwana wang'ono osati khanda, mwana wang'ono usinkhu wa zaka ziwiri. Ndipo Herodi anapita kuti akawaphe ana kufikira usinkhu wa zaka ziwiri, ndi cholinga chakuti amupeze iye. aga nakala maganda iye sibwe nzara tenga usingu wa zaka ziwiri maganda oka sana mubeze gonse iye mojera ngombe Yohana mubeza iye nyumba ndipo pamene Yohana fika ku nyumba Yohana mubeza mwanayo ndi Maria koma inu mukuona momweyo ama zipotozera izo mopotoza zosadabwitsa mausiku angapo apitawo ine ndinali kulalikira zimene Yesu ananena kwa Afarisi aja inu mwatenga miyambo yanu ndipo mapanga malamulo a Mulungu kukhala wopanda mphamvu ndiye iwo akufula ali kuti Mulungu inu munga mukhulupirire bwanji Mulungu pamene inu simukukhulupirira mawu ake ndikuti hali kuti Mulungu wa Baibulo uja bwererani kwa iye momwe iye aliri ndiyo njira yokhayo imene inu muti mudzamudziwire iye njira yake ndi iyi Yohana pita chokwera ndi chotsika misewu akufula ali kuti iye amene wabadwa ali mfumu ya Yuda pakuti ife tinaiona nyenyezi yake pamene ife tinali kumawa ndipo ife tabwera kuti tidzampembedze iye oh ine ndikukhoza kwaona ena ansembe akunena kuti akuti mabwana inu muyenera kuti munamvetsera kwa gulu la otentheka kwina kwake inu muyenera kuti mumamvetsera theology ya munthu wina amuna amenewo akanakhoza kunena kuti ayi bwana ife tinaiona iyo ikuyenda ife tikudziwa kuti iyo ndiyeni yeni ndipo iyo yatitsogolera ife mpaka kuno koma tikulephera kuti tiipeze iyo panonso ndipo uno ndi mzinda wa mfumu kodizo siza chirendo pingo wa ukuru kwambiri mdziko anthu ambiri komabe iwo samadziwa kanthu za iyo ndipo ngati icho sichili chikhalidwe chomwecho cha anthu pa dziko lapansi pa Christmas chikhalidwe chomwecho alibe amene anali nalo yankho iwo samakhoza kupeza yankho ndipo potsiriza izo zinafika poyipa kwambiri awo anali anthu olemera inu mukanakhoza kudziwa momwe ngamira zawo zinkavalira ndipo iwo sanasiye konse msewu umodzi ngalandieri yonse iwo ankapita akufuula ali kuti iye ali kuti iye ali kuti iye ndipo lero ndi mabomba atomiki akulendewera uko muzopachikira lero pamene dziko lili pamphepete pakuthetsedwa kwa thunthu ndipo mbado uno wa anthu udzaonongedwa mu mphindi mukugawanika kwakukoka kumodzi pafupifupi fuko laling'ono lililonse likhoza kumiza dziko lapansi munsonkhano wa sayansi tsiku lina Yohana ati panali kulunda bwanji bomba la atomiki ndi kamfuti kachivinikiro kuchimene iwo ali nacho tsopano ndipo mafuko ena ali nazo izo ngati Pentagon itangomasula zomwe iwo ali nazo zipangakhale mzimu wa Christmas utatsalira anthu angakhala akuthamanga misewu mwamantha akukuwa ndi kumalira inu simungabisali palibe njira yobisalira mapeto afika tsopano ife tilipa mapeto zizindikiro ndi zodabwitsa zikuonekera mesiya akudzionetsera yekha mu mzimu mzimu umenewo ukubwera kumatsika kudutsa mbado kudzipanga yekha mochuluka ndi mochuluka mpaka potsiriza anadzabadwa mwa munthu wangwiro ameneyo tsopano kudutsa mu mibado ya Methodist, Baptist, Presbyteria, Pentecost ndipo kutsika mpaka kumapeto ndipo tsopano apa iwo akuonetseredwa basi iye asanabwerere mu thupi la chithupithupi mmodzi wangwiro ameneyo akukokera mpingo wake pamodzi kuwabweretsa iwo kuchokera kuchipembedzo chilichonse chilichonse kuwabweretsa iwo kwa iye pakuti iye posachedwapa adzaonekera ndipo mipingo ilibe yankho chotero bwalo la Sanhedrin linayitanidwa ndi Herode mfumu ndipo mabwalo a milandu anabwera pamodzi ndipo iwo anabweretsa ansembe ndi marabi iwo anati werengani malemba ali kuti mesiya uyu woti abadwe inatero mfumuyo ndipo chinthu chachilendo inu mukudziwa kumene iwo anamupeza iye muneneri wa Mika iwe Betelehemu wa Yudeya kodi sindiwe wochepetsetsa pakati pa akalonga onse a Yuda kodi sindiwe woyera wodzigudubuza kodi sindiwe wochepetsetsa wa onse a iwo koma kuchokera mwa iwe mudzabwera kazembe wa anthu anga ndi kumene iwo anakazipezako izo ndipo chotero amuna nzeru pamene iwo anamva izo iwo anatuluka pa chipata ndipo mwansanga pamene iwo anachoka pa malo akale ozizira obwerera mbuyo ofundawo apo panapachikika nyenyeziyo kachiwiri nyenyezi inali pamenepo ndipo Baibulo linati iwo anakondwerera ndi chisangalalo chachikulu zedi ine ndiko za kunena kuti wanafula pang'ono pamene iwo anadzapeza kuti chauzimu chodala chija chimene iwo anali atachiona pamene iwo anatulukamo mu njira zakale zozizira zofundazo. Iyo inaonekeranso, iyo inali ili pamenepo. Ndipo iyo inawatsogolera iwo ku Betelehemu, kumene iwo anakamupeza mmodzi ameneyo, kumene iye yemwe anali Emanuele, anali kulerebwa mu shopu ya kalipentala wosauka. Ndipo iwo anamasula chilichonse chimene iwo anali nacho, ndipo anakachiyika icho pa mapazi ake. Ndipo iwo anamupembedza iye chifukwa iwo anadziwa kuti kuwala kunali kutabwera, ndipo mpulumutsi wa dziko anali akubadwa. Yohana pereka chilichonse chimene iwo anali nacho chifukwa Mulungu anali atapereka. Mulungu anali konda kwambiri dziko lapansi nzanga ameneyo ndi iwe ndi ine, kuti iye anampereka mwana wake yekha yobalidwa kuti aliyense Methodist, Baptist, Presbyteria, wachikunja, chilichonse chimene inu muli, aliyense amene akhulupirira mwa iye asawonongeke koma akhale nawo moyo wamuyaya. Chimene inu mukuchifunafuna, khalani nawo moyo. Ndipo mumaola amene ife tikukhalamo tsopano, ndikuyandikira kwakudza kwa munthu wake kachiwiri ku dziko lapansi. Ngati inu mungazindikire malemba, taonani yemwe Yosefe anali, tayang'anani pa mzimu wa Khristu mwa Yosefe. Ankadedwa ndi abale ake chifukwa iye anali wa uzimu. Iye ankaona masomphenya koma anakondedwa ndi abambo ake. Kodi ameneyo sanali Yesu? Anagulitsidwa kwa pafupifupi zidutswa sate za siliva ndi abale ake monga Yesu anali. Anaperekedwa monga Yesu anachitira. Anaponyedwa mu dzenje kuti wafa monga Yesu anachitira. Anadzuka ndipo anadzakhala dzanja lamanja la Farao. Palibe munthu akanakhoza kubwera kwa Farao kupatula kudzera mwa Yosefe. Ndipo pamene Yosefe anatuluka kuchokera kudzanja lamanja la Farao, iwo ankakuwa wadani bondo pakuti Yosefe akubwera. Baibulo linanena kuti pamene iye adzabwera monga mphenzi imawala kuchokera kummawa kumapita kumadzulo, kuti bondo lililonse lidzagwada, ndipo lilime lililonse lidzavomereza kuti iye ndi mwana wa Mulungu. Mafuko onse adzalira ndipo adzanjenjemera pa nthawi imeneyo. Chinali chiyani chimenecho? Icho chinaonetseredwa moyandikira. Icho chinatulukira mwa Davide mfumu, chifukwa iye anali zonse, mneneri, wansembe ndi mfumu. Ndipo pamene Davide anachotsedwa pa mpando wachifumu ndi kukanidwa mu Yerusalemu monga Yesu anachitira, Davide anakhala pa phiri mfumu yokanidwa ndi anthu ake omwe, ndipo analira pa Yerusalemu. Ndipo mwana wa Davide anabwera, ndipo anadzakhala pa phiri lomwero mfumu yokanidwa mu mzinda wake omwe. Ndipo analira pa Yerusalemu akuti, ndikangati kamene ine ndikanati ndikufungatire iwe monga nkhuku imachitira anapiye ake, koma iwe sukufuna ayi.
A fortune teller.
Kodi iwo anamutchaiye chiyani? Belzebule wambwebwe mzimu woyipa. Pamene utumiki wake unayamba panali msodzi wachikulira amene anabweretsedwa kwa iye, yemwe sankakhoza ngakhale kulemba dzina lake lomwe. Ndipo anayang'ana pa msodzi wachikulire uja, ndipo iye anamuuza iye chimene dzina lake linali. Ndipo iye anamuuza iye chimene dzina la abambo ake linali. Msodzi wachikulire uja anamukhulupirira iye ndi mtima wake onse. Ndipo wina atayima pamenepo anatembenuzidwa dzina lake Filipo. Ndipo iye anapita kuzungulira phiri mamayilosi sate, ndipo anakampeza mmodzi dzina lake Natanele ali pansi pa mtengo akupemphera. Anati, bwerani mudzamuone yemwe ife tamupeza. Ine ndikudziwa ndimwe wokhulupirira wamkulu mwa Yehova. Ine ndikudziwa inu muli, koma Yehova amalonjeza Mesiya, ndipo ife tamupeza iye. Iye ndi munthu wamba chabe, palibe chachikulu chokhudza iye. Palibe kanthu kofufuma ndi kophunzira za iye. Iye ndi kalipentala, iye anali kalipentala, ziwiri zonse zogwirika ndi solo ya munthu. Ndipo Natanele anayang'ana pa iye anati, tsopano dikirani miniti, kodi pangakhale chilichonse chabwino chingachokere ku Nazareti? Mwaona, iwo anali kuziyembekezera izo kuti zichokera mu Yerusalemu. Ndikumene ambiri a inu mukuyang'anako lero. Musamayang'ane kumeneko. Ngerekezi nthawi zonse amagwiritsa ntchito mutu wa munthu ndi maso ake. Mulungu amagwiritsa ntchito mtima wake. Inu muyangane ndibuti, oh, izo sizinga kale basi. Izo salingaliriga basi. Maona, ine ndikoza kudziwa, ine ndikoza kuyanga na baizo. Ndikumene ngelegeza magona. Ngelegeza magwisa nchito maso wa muntu. Iye, anajira zimene zo kwa Eva pachiyambi. Ndipo iye, wazijira izo tiyambireni. Koma Mulungu, ama muuza muntu kuti ama kala moyo muntima mwake. Ndipo mtima wanu, umakupangitsa ninu kukhulupirira zinthu zimene inu simungathe kuziona. Chifukwa chikhulupiriro ndi thunthu la zinthu zoyembekezeredwa. Umboni umene inu simukuona. Zedi, mpingo waukulu ndi anthu ake onse akulu, mamiliyoni ake onse kuzungulira dziko, akulamulira mphamvu za dziko, izo ziyenera kukhala zazikulu. Musati muziyang'ana pa izo. Ndi mzimu. Mzimu. Nadanere anati kodi chilichonse chabwino chingabwere. Iye anati iwe bwera udzaone. Ndipo pamene iye anamuona iye akubwera, Yesu anayang'ana pa iye. Ndipo iye anali woti adzachita chizindikiro chake cha Mesiya pa iye. Iye anati taonani mu Israeli mwayemwe mulibemo chinyengo. Iye anati ndiriti pamene inu munandidziwa ine Rabi. Izo dzinamudodometsa iye. Ndiriti, pamene inu muna ndidziwa ine. Anati, Filipo, asana kuitane iwe, pamene iwe unali pansi pantengo. Ine ndinakuona iwe. Iya kanakhoza bwanji kumuona iwe. Mairo sisate kuseri kwa phiri, dzana lake. Pamene chozizwitsacho chinachitidwa, yanayang'ana mwamba ndipo anati, Rabi, ndinu mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli. Yesu anati, chifukwa ine ndachita izi pamaso panu, ndipo inu mukukhulupirira izo, inu mudzaona zazikulu kuposa izi. Pakuti idzakhalapo nthawi ikudza pamene inu mudzaona angelo akumwamba akutsika. Apo panayima iwo ngakhale amene anali anzeru, iwo anali ampingo waukulu. Iwo sakanakhoza kudzivula okha. Iwo anati, munthu uyu ndi wambwebwe, iye ndi Belezebule. Iye ndi wopenga. Iye ndi Msamariya yemwe ali ndi mzimu woyipa pa iye. Iye wapenga. Hana mulengeza iye kuti ndi wamisala poyera. Ndipo Yesu anati, chifukwa inu mukunena zimenezo kwa ine ndikukhululukirani inu, chifukwa cha izo. Koma idzafika nthawi pamene mzimu woyera uti udzakhale pa dziko lapansi. Ndipo udzachita chinthu chomwecho chimene ine ndikuchita. Mawa modzi motsutsa iwo sadza khulukidwa konse dziko lino kapena dziko likudzalo. Taganizani za zimenezo, mawa modzi kutsutsa iwo ndizo zonse kukusindikizani inu kwa nthawi zonse. Kodi ife tikukhala kuti ife tili pa Christmas kachiwiri. Ndikudabwa ngati chipembedzo chathu chatibweretsa ife pafupi mokwanira kwa Mulungu. Kuti ife tikhoza kutsogozedwa mochuluka monga momwe amagi akanakhoza kutsogoleredwa. Tsopano kumbukirani, alipo anthu atatu okha pa dziko lapansi muli monse, Hamu, Shemu ndi anthu a Yafeti. Ameneyo ndi Myuda wa mitundu ndi Msamariya. Tsopano onse Myuda ndi Msamariya ankamuyembekezera iye kubwera. Osati ife a mitundu, ife tinali achikunja. Otengeka ndi mafano osayankhula masiku amenewo. Dodo pansana wathu chibonga kupha. Kudya zomwe ife tikanakhoza a mitundu agalu osayankhula. Koma iwo anali kuyembekezera Mesiya ndipo analephera kuti aone chifukwa iwo sanazindikire chizindikiro chake. Ndi chifukwa chake Yerusalemu analibe yankho. Ndi chifukwa chake lero iwo alibe yankho. Mulungu ali nalo yankho yekha. Tayang'anani pa izi mphindi chabe monga iwo anali. Anali gulu lina la anthu lomwe linkamufunafuna iye, lomwe lili mu Yohane Woyera folo. Ndilo a Samariya, iwo ankakhulupirira kuti kunali Mesiya wakudza. Totero kumbukirani, Yesu anachita chizindikiro chimenecho nthawi ina pamaso pa mitundu, a Samariya okha ndi kwa Ayuda, kwa amene anali kumuyembekezera iye kuti abwera. Ndipo iwo sanamukhulupirire iye ndi zimenezo. Ena iwo anatero, ena sanatero. Ndipo pamene iye anabwera ku Samariya, iye anawatumiza anthu kutali ophunzira ake. Apite mu mzinda yanayembekezera chifukwa iye anawawuza iwo pitani mukagule china chake choti tidye. Zinali pafupifupi nthawi ino ya tsiku ine ndikuganiza. Pamene iwo anali atapita, ankazi wokondeka anatulukira ku chitsime kuti adzatunge madzi ena. O ife timamutcha iye wachiwerewere, mwina mwake iye anali chabwino. Tiyeni tinene kuti iye anali mkazi wooneka wokondeka. Iye anabwera ku chitsime ichi kuti adzatunge madzi ena. Ndipo iye anamva liwu linati, Nkazi, ndibere tsere inagumwa. Ndipo iye ananga nabozungulira, ndipo apo panakhala Myuda. Tsopano apo panali tsankho pamenepo. Iwo analibe kudyerana kulikonse. Ndipo iye anati kwa iye, iye anati, bwanji, inu Myuda, mukundifunsa ine mkazi wa Chisamariya, ife tilibe chochita wina ndi nzake. Sizolondola kuti inu mundifunse ine zimenezo. Iye anati, koma mkazi, ngati iwe ukanadziwa yemwe iwe ukuyankhula naye, iwe ukanandipempha ine madzi. Anati, chiti kuti, kodi inu mukawapeza kuti madzi ali onse. Anati, inu mulibe chinthu choti mutungire, ndi zina zotero. Ndipo iye anapitirira ndizo yankhula nazo. Pamene ulendo unali kupitirira, potsiriza, iye anati kwa iye, iye anagwira pamene vuto lake linali. Iye anati, mkazi, pita ukamutenge mwamuna wako, ndipo mubwere kuno. Iye anati, ine ndilibe mwamuna aliyense. Anati, ukonkulondola, iwe wakwati waka 5. Ndipo mmodzi yemwe iwe ukukhala naye tsopano, si mwamuna wako.
Watch what she said.
Inyani chimene iye ananena, iwe anali kuyembekezera Mesiya, mukudziwa. Iye anati, bana, ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Ndi inu pamenepo. Ine ndazindikira kuti inu ndinu mneneri. Ife tikudziwa. Pamene Mesiya adzabwera, adzatiuza ife zinthu izi. Chizindikiro cha Mesiya. Ife tikudziwa kuti Mesiya adzachita izi. Pamene iye adzabwera. Koma ndiwe basi, muli ndi zikanga manja mwanu. Ndinu kali pentala ndi Myuda. Koma inu mukuyenera kukhala mneneri. Kapena inu sibwenzi mutakwanitsa kuchita izi. Koma pamene Mesiya adzabwera, ife tikumuyembekezera iye pano. Pamene iye adzabwera, iye adzachita izi. Yesu anati, ine ndine iye amene akuyankhula ndi iwe. Oh my. Iye anagwetsa mtsuko wa madzi umenewo mu mzinda. Iye anapita ndipo anati, bwerani mudzamuone mwamuna amene wandiuza ine zinthu zimene ine ndachita. Kodi uyu si Mesiya? Ndipo mzinda onsewo unatulukira ndipo unakhulupirira pa iye. Inde, chifukwa chizindikiro chimenecho chinachitidwa. Mipingo inalibe yankho, koma odzichepetsa mu mtima anayang'ana kwa Mulungu. Lero ine ndikudabwa ngati chipembedzo chathu chatibweretsa ife kulunthu limenelo. Kuzindikira kuti sizili muzafioloje zathu zopangidwa ndi anthu zomwe ife tikuyesera kuphunzitsa. Koma izo zili mumphamvu ndi chiukitsiro cha Yesu Khristu ndi mzimu woyera mdziko lino. Mʼbale mlongo, mʼbwalo lotsiriza lino, pamene izo zikubwera kumapeto anthawi, mufufuze mioyo yanu, mufufuze momwe inu mukuyimira ndi Mulungu. Ndi Krisimasi, zonyezimira zonse ndi kumatsika mu msewu wa Santa Claus, zopeka za Chijeremani, mwambo wa Chikatolika. Palibepo kachidutsa kamodzi ka izo kalikoona. Ndipo izo zimatenga malo a Yesu Khristu mitima ya Chimerika wochuluka kwambiri. Krisimasi si imatanthauza Santa Claus. Krisimasi imatanthauza Khristu. Osati munthu wina wokhala ndi kaliwo mkama mwake ndi kumatsika chotulutsira utsi. Kumaphunzitsa ana anu zonga zimenezo, mumuyembekezera kuti iwo akadzakula adzakhala otani. Muziwawuza iwo choonadi. Osati pa nkhani ina yopeka. Muziwawuza iwo kuti kuli Mulungu wakumwamba yemwe anamutumiza mwana wake. Ndiche chimene Krisimasi imatanthauza. Ndipo iye ali pafupi kubwera kachiwiri. Ndipo pamene kupsinjika kukuyamba kubwera pa dziko lapansi, nyerekezi watulutsa zinthu zake mwa maso. Zomwe inu mungakhoze kuziona, zonyezimira ndi zina zotero. Mulungu watulutsa mo wake, umene uli mzimu, umene inu simungathe kuona. Koma inu mukukhulupirira. Yerusalemu analibe yankho, Jeffersonville alibe yankho, Louisville alibe, America alibe, ngakhale dziko lilibe. Mulungu ali nawo mayankho, ndipo iye walonjeza kuti iye akanadzawaonetsera iwo. Ndipo ine ndikulengeza kwa inu kuti Yesu yemweyo amene anabadwa zaka 1900 ali moyo lero kuchokera kuchukitsiro, ndipo ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Tieni tiweramitse mitu yathu.
Do you solemnly believe this with all your heart?
Kodi inu mwaulemu mukukhulupirira izi ndi mtima wanu wonse? Ngati inu mukukhulupirira zimenezo, ndipo mwina mwake inu simunazilandirepo konse zimenezo. Koma iye asanachite chinthu chimodzi kuti adzionetsere yekha, kodi inu mungakweze manja anu? Pokweza manja anu pamene aliyense wawiramitsa mitu yawo, kodi mungakweze manja anu ndi kuti, mʼbale Branham, mundipempherere ine. Ine ndikukhulupirira kuti icho ndi choonadi. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti mwanjira ine nzake, mwachinsinsi, ine ndatsogoleredwa ku malo ang'ono akale awa kuno pangodya mawa uno. Ndipo ine ndikukhulupirira kuti mzimu wa Mulungu wa moyo uli pano tsopano. Ine ndikufuna kuti ndimupembedze iye. Ine ndikweza dzanja langa.
God bless you. That's good. All 20 or 30 people over the building.
Mulungu akudalitseni inu. Ndizo zabwino. Oh my. Anthu 20 kapena 30 mchipinda chino.
Dear God.
Wokondedwa Mulungu. Inu mukuwaona manja amenewo. Ndipo inu mukumudziwa aliyense wa iwo. Ndipo iwo ali mukusowa. Ndipo sibwenzi atakweza konse dzanja limenelo kupatula china chake chidakhala pafupi ndi iwo. Yemwe anali wamkulu kuposa iwo. Iwo bwenzi akupitilira mu njira zawo zomwe. Koma iwo akhulupirira pakumva mawu. Malemba athu amatiuza ife Ambuye. Malemba ano oyera kuti chikhulupiriro chimadza pakumva. Ndipo kumva mawu a Mulungu. Ndipo icho ndicho ngungundika. Komabe mwanjira yopheka njira yokhayo imene ife tikuyenera kuwapereka iwo kwa anthu. Iwo awakhulupirira iwo. Ambiri manja ambiri anakwera mwamba. Ine sindikudziwa aliyense wa iwo. Inu mukuwadziwa iwo onse. Koma ine ndikudziwa kuti mkati mwa iwo iwakulamuliridwa ndi kulamuliridwa ndi mzimu. Ndipo mzimu umenewo umene uli mwa iwo unati inu mukulakwitsa. Ndipo pali mzimu wina umene wayima ndi iwo kuti ndilandireni ine ndine mpulumutsi wanu. Ndipo iwo anaswa malamulo onse a sayansi pokweza manja awo. Chifukwa muli Mulungu umenemo amene anapanga malamulo a sayansi ndipo manja awo anakwera mwamba. Kutiwa mafuna kufikira mwamba mwachikhulupiriro kuti amugwire mpulumutsi. Ndikumlandira iye ngati mpulumutsi wawo. Iwo achita zimenezo mawu na Ambuye. Ndipo muwalandire iwo mufumu wanu pakali pano. Iwo ndi zikho za uthenga. Ine ndikupemphera kuti inu muwalandire iwo mukukhalapo kwanu mu ufumu wanu. Ndipo mulole iwo akakhale miyoyo yosangalala kuno akuyembekezera kudza kwa Ambuye Yesu pa nthawi iliyonse pamene iwo akuona tsiku likuyandikira. Ndi zizindikiro ndizo adabwitsa chifukwa iye akuyandikira pafupi. Iye ali pa njira yake pamene Rabeka ananyamuka kukwera mu ngamira ndipo anapita kukakumana ndi wokondedwa wake Isaki. Ndipo Isaki anali atachoka kale msasa ndipo anali kunja mminda pa nthawi ya kumadzulo pamene iye anamuona iye akubwera. Icho chinali chikondi pakupenya koyamba. Iye analumpha kuchoka pa ngamira ndipo anathamangira kukakumana naye iye. Iye anatengedwera mu hema wa Abrahamu. Ndipo kumeneko anakhala wolowa ndipo analandira zinthu zonse. Mulungu ife tikuzindikira kuti ndi nthawi ya kumadzulo tsopano. Inu munati kudzakhala kuwala kuti mzimu woyera udzakhala pano pa dziko lapansi ndipo akanadzakhala akudzionetsera yekha mukaguluka kang'ono kamene inu munasankha mwachisomo chanu. Ine ndikupemphera tsopano kuti inu mudzionetsere nokha mochuluka kwa aliyense ndipo mulole iwo apulumutsidwe kumachimo awo. Ndipo mulole iwo abwere kwina kwake ku kasupe. Kasupe wa pa dziko lapansi iwo atatha kubwera kumwamba ndi kubatizidwa mu dzina la mwana wanu wokondedwa Ambuye Yesu. Chapa machimo awo kuyitanira pa dzina la Ambuye. Mulole iwo alandire mzimu woyera ndi kuyikidwa pa malo akuti azisewera gawo lawo la sewero lalikulu ili limene likukonzekera kuti lichitike. Ife tikukhulupirira kusonkhana kwathu mawu uno Atate kunali mudera lanu la nzeru. Palibe chilichonse chopusa kwa inu. Chilichonse chimene inu mumapereka ndi changwiro. Muna ndi akazi anabwera kuchokera ku madera osiyanasiyana dzikoli akhala muno. Inu munawabweretsa iwo mwa mzimu wanu mwa njira yachinsinsi. Iwo akukhulupirirani inu. Alandireni iwo tsopano mu dzina la Yesu Khristu. Ine ndikuwapereka iwo kwa inu. Tsopano Ambuye mulole mzimu woyera wanu ubwere kuti udzachiritse odwala kuti amene atembenuzidwira kwa inu atsopano awa akhoze kuzindikira kuti ife sitikungoyankhula chabe za Baibulo lomwe lakhala mbiri yakale. Iyo ndi yamoyo tensi yatsopano pakali pano. Iye ndi Ambuye Yesu yemweyo. Tsopano muloleni iye abwera Ambuye ndipo adzatenge thupi lathu matupi athu pamene ife tikutsegula mitima yathu. Chotsani kukayikira konse ndichi dziko chonse ndipo mungolola nzimu yera kuyenderere kudutsa mwa ife kuti inu mukhoze kugwira ntchito chifuniro chanu pakati pathu ngati zotengera zoyera, osati chifukwa chakuti ndife oyera mwachilungamo chathu chomwe, koma chifukwa ife takhulupirira pa Iye amene watitsuka ife, Ambuye Yesu, ndipo wachita ndi kuchita zinthu zimene inu munachita pamene inu munali kuno pa dziko lapansi. Kuti otembenuzidwa atsopano awa akhoze kuona kuti inu mukadali Ambuye Yesu, inu simuli wakufa, koma inu munaukanso zaka 1900 zapitazo.
Fulfilling every promise that you made. Amen.
Ndipo inu muli wa moyo lero kukwaniritsa lonjezo lililonse limene inu munapanga. Amen. Ine ndikudziwa kuti si nyimbo ya Krismasi, koma iyo ndi nyimbo ya mitima yathu imene ife timayikonda. Tsopano pakuti uthenga watha wokhala ngati wodula zina zotero ndiyo njira yokhayo imene makuwa athu akusowa lero si chipembedzo chonunkhira ichi kuno. Iwo akusowa choonadi, choonadi kulalikira icho kuchokera mu Baibulo, osapanga kutanthauzira kosiyana kulikonse. Kungonena iwo chimene Baibulo limanena, Mulungu ndiwo wokakamizidira ku mawu ake. Ngati Iye sawayikira kumbuyo mawu ake, ndiye Iye si Mulungu, kapena iwo si mawu ake mmodzi, koma Iye adzasamalira mawu ake. Tsopano basi ife tisanapempherere wodwala, tiyeni tiyimbe nyimbo yabwino yakale iyi, anthu nonse inu limodzi. Nonse ainu, ine ndidzamiyamika Iye, ine ndidzamiyamika Iye, kuyamika mwana wankhosa wophedwera wochimwa. Patseni Iye ulemerero anthu inu nonse, akuti magazi ake atsuka banga lililonse. Kodi inu mungatipatse ife poyambira mlongo, aliyense, pamodzi tsopano, tonse, aliyense. Ine ndikudabwa, izi sizili zosinjirira, uku ndikungofotokoza basi. Ana, ndife ana, pamene inu muyamba kuganiza kuti inu mwakula mwa Mulungu, zimenezo zisonyeza kuti inu simunafike paliponse. Nthawi zonse muzikhala muli mwana, yakhoza kukutsogolerani inu, koma pamene inu mukudziwa zochuluka kumuposa Iye, inu mukuyesera kumutsogolera Iye, mukuona, musiyeni Iye azitsogolera. Tiyeni tingotseka maso athu, ndikukwezera mwamba manja athu, ndikuyera mitsa mitu yathu, ndikuimba iyo kamodzinso.
Just to be like Jesus, just to be like Jesus, on earth I want to be like Him, all through life's journey.
zinthu zimene ine ndi kuzichita inunso mudza zichita. Kodino simukanakonda mukanakhala mutayima pamenepo pamene iye ankanena kwa mkazi wa vuto la magazi. Iye anabwera akudzipotokola kudutsa mu nyinji, iye anakhudza chovala chake. Pakuti iye ananena mwa yekha, uyo ndi mwana wa Mulungu. Ngati ine nditangokhudza chovala chake. Tsopano chovala cha Chipalestina chimalendoweramo masuka, ndipo chimakhala ndi chovala chamkati. Iye Yesu anamvelere kukhudza kumeneko, pakuti iye anatsimikizira izo. Iye anakhudza chovala chake, ndipo anathamangira mbuyo mwaomvetsera. Yesu anayima ndipo anati, ndani wandikhudza ine? Ndani wandikhudza ine? Petro anamudzudzula iye anati, Ambuye, aliyense akukukhudzani inu, akugwedeza manja anu, akukusisitani inu ndi chilichonse, aliyense wakugwirani inu, ndipo nchifukwa chiyani inu mukunena chinthu ngati chimenecho? Iye anati, koma ine ndafowoka, ukoma wachoka mwa ine, wina wake wandikhudza ine. Ndipo iye anayang'ana pozungulira pawomvetsera, ndipo iye anamupeza iye. Ndipo iye anamuwuza iye kuti anali ndi vuto la magazi pamenepo, ndipo chikhulupiriro chake chinali chitamuchiritsa iye. Kodi inu simukanakonda kukhala monga choncho? Simukanakhoza kuganiza za chilichonse chokulirapo? Mwamuna anayenda napita kwa iye, iye anati, dzina lako ndi Simoni, dzina la abambo ako ndi Ayonasi. Oh,
I only ask to be like
you. Odindi zoteka, iye anati, zinthu izi zimene ine ndikuzichita, ndipo komabe kanthawi pang'ono ndipo dziko. Tsopano dziko kumeneko mmawu wa Chigiriki ndi kosmos, chimene chimatanthauza dongosolo la dziko, osati dziko lapansi. Dongosolo la dziko, anthawi pang'ono ndipo dziko silindionanso ine, komabe inu mudzandiona ine. Ameneyo ndi wokhulupirira, pakuti ine ndipo ine ndikulona uneyo mwini. Ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumalekezero a dziko lapansi. Ntchito zimene ine ndikuzichita inunso mudzazichita, zochuluka koposa izi inu mudzazichita, pakuti ine ndikupita kwa Atate anga. Odalitsidwa, malonjezo opatulika sangakhoze kuswedwa. Yesu anati, palibe lemba lingakhoze kuswedwa. Kodi iye ali pano? Basi muchikhalidwe chakupembedza tsopano. Kodino mongalingalire ya kuyenda mu Galileya, apo pali Afarisi aja ananena mu mtima mwawo, iye ndi Belezebule, iwo sananene konse izo mokweza, koma iye anazindikira malingaliro awo. Malemba amanena zimenezo, iye anazindikira malingaliro awo. Iye anati, inu mukayankhula zimenezo motsutsa ine, ine ndikukhulukirani inu. Koma idzafika nthawi pamene Mzimu Woyera uti udzachite zinthu zomwezo, musati mudzayankhule motsutsa iwo. Kungokhala monga Yesu ndi angati mwaomvetsera apang'ono awa mawu uno akukhulupirira kuti iye wauka kwa akufa, iye ali moyo lero, ndipo iye ali yemweyo kuti asunge lonjezo lililonse dziko mwino. Izo zimabweretsa kukhalapo kwake. Ambira inu mukuchidziwa chithunzi cha ngelo wa Ambuye uko pamwamba pa pamene ine ndayima. Ife tilinazo izo kuchokera ku Germany, Switzerland, kulikonse kumene iwo amajambula izo. Iwo anajambula China tsiku lina. Ndi chinthu chopambana kwambiri chimene ine ndinayamba ndachionapo. Ine ndidzachitengera icho ku Charity nthawi yotsatira ndikadzabweranso. Chili kwa akuluakulu a dziko tsopano kuti afufuze ngati panalibe kulowererana zithunzi ndi momwe zimayikidwa pansi pakuwala kwa ultra ray ndi zina zotero kuti aone. Ngero wa chitonthozo chachikulu chimene ine ndakhala nacho kuyambira pamene iye anakomana nane, kudziwa kuti ife tiri panthawi yotsiriza ndine munthu ndipo mulibe chinthu chabwino mwa munthu koma ngati munthu angakhoze kutsegula mtima wake ndi kumulola mulungu kuti amuyeretse iye yesi mulungu ali ndi manja okha iwo ndi manja anu ndi manja anga maso ake ndi maso anga ndi maso anu chifukwa iye ndi mzimu koma iye akhoza kugwira ntchito kudzera mwa ife kuti akaonetsere ndi kuchita chifuniro chake ine ndimati ndikuyitanireni inu kuno munzira wa pemphero ine ndasintha malingaliro anga ine ndikukhulupirira kuti kukhalapo kwa ambuye mulungu kuli pano ndipo ine ndikukhulupirira kuti iye akhoza kuchita chimodzimodzi basi momwe iye ankachitira pamene iye anali kuno kalero kapena iye si mulungu ndi anthu angati pali nkhope zambiri pano zimene ine sindikuzidziwa ine sindimakhala kuno ngakhala ambiri a inu mukhoza kumabwera ku tchalitchi kuno ine sindikukudziwani inu koma ndi angati munthu amene ali osowa ndipo inu mukudziwa kuti ine sindikukudziwani inu kwezani mwamba manja anu nonse muli mchipinda chino mukudziwa makamaka ndikutsogolo kuno pafupifupi aliyense amene ali kutsogolo alendo kotheratu ndiye ngati yesu ali moyo ndipo iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo ngati inu muli ndi chosowa cha chinthu chilichonse lemba limati tsopano osati chipangano chakale chipangano chatsopano chipangano chatsopano bukhu la Hebri linati Yesu Khristu ndi wansembe wankulu pakali pano aliyense amadziwa chimene wansembe wankulu ali wansembe wankulu amene akhoza kukhudzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu wansembe wankulu ndiwoti azipanga chitetezero mukukhalapo kwa mulungu yesu akuima ngati wansembe wankulu kuti azipanga chitetezero ndipo iye akhoza kukhudzidwa ndi kumverera kwa zifoko zathu tsopano ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse ndipo ngati mkazi anamukhudza iye kumbuyo uko ndipo iye anapotoloka ndipo anamuuza iye ndipo batumeyo wakhungu atema pa chipata mayadi 300 kuchokera kumene iye anali akufuula ndichiteni ine chifundo ndipo anthu akumuseka iye pamene iye ankadutsa iye ndi mutu wake chakukavari akupita ku Yerusalemu kuti akaperekedwe ndipo wansembe amenewo akuti ukuti iwe amene unaukitsa wakufa ife tili ndi manda odzaza ndi iwo kuno tiyeko ndipo ukawadzutse iwo ife tikukhulupirira iwe gulu lomwelo limene linati tsika pa mtandapo ndiwe mwana wa mulungu ndipo ife tikukhulupirira iwe mukuwaona wotsutsa amenewo iwo nthawi zonse akhalapo nawo iwo osadziwerengera kuchita maere anu ndi mtundu umenewo mulungu asalole tengereni mulungu mu mtima mwanu kuti muzikhoza kumuona iye ndi kumudziwa iye koma wopemphetsa wosauka uyu wakhungu wachikulire atema pamenepo anati inu mwana wa Davide ndichitireni ine chifundo ndipo chikhulupiriro chake chinamuyimitsa yesu yesu anatembenuka ndipo anayang'ana mpaka iye anamupeza iye anamuza iye kuti alandire kupenya kwake yesu yemweyo ali moyo ngati ndichaubwino wanji mulungu mbiri yakale iye si ali ngati iye sali mulungu yemweyo lero zimachita ubwino wanji izo kuyesa kuti munthu atenthedwe pomulozera iye ku moto wopentedwa moto wopentedwa sungathe umenewo ndi moto wambiri yakale inu mukuti si moto wopentedwa mbale Branham ndi chithunzi cha moto umene unachitikadi inu simungakhoze kutenthedwa ndi chithunzicho icho ndi china chake chimene chinakhalapo nanga bwanji tsopano yali yemweyo dzulo kapena iye ndi lero kapena iye si mulungu yemweyo kodi inu simukukhulupirira zimenezo tsopano modzi aliyense wa inu mungokhala molemekeza kwenikweni ngati izo ziyenera kukhala kuti ine ndikanati ndiyankhule ine ndilibe njira yokudziwirani inu mulungu akudziwa mtima wanga koma ngati yesu angabwere ndi kudzatenga thupi langa ndi kudzatenga zilibe kanthu kuchuluka kwa momwe iye angatengere wanga ngati iye satenga inu inunso inu muyenera kukhulupirira zimenezo pakuti kumbukirani izo zimangochitika pamene inu mukukhulupirira ngati ambuye yesu angabwere ndi kudzachita zimenezo ndipo inu kudzakhudza chovala chake mukuti ambuye ine ndikusowa ndiloleni ine ndikukhudzeni inu ambuye ndiye ngati inu mumukhudza iye ngati iye ali wansembe wankulu yemweyo yadzachita mwanjira yomweyo imene iye anachitira pamene iye anali kuno pa dziko lapansi kulondola uko ngati izo zitachitika mwanjira ina iliyonse ndiye ndi chinthu cholakwika inu munakhudza chinthu cholakwika izo ziyenera kukhala zofanana Zienera kumachita mwanjira yomweyo. Denga lino munga koze kukudza chovala chake monga nkazi anachitira yemwe anakudza chovala chake kodi iye sangachita chinthu chomwecho. Ngati izo zidachitika kuti ine ngati ena anthu ine amene mumabwera kuchali chikuno kotero kuti inu mudziwe ine sindinena kanthu kwa inu. Icho chiyenera kukhala chikhulupiriro chanu chifukwa ichi ndi ndine. Ine ndikufuna alendo. Ine ndikutengani inu pakapita kanthawi ngati Ambuye alola. Ine ndikubweretsani inu kuno pa nsanja. Ndikupemphererani inu. Ine ndikufuna alendo amene abwera kuchokera kunja kwa mzinda. Ngati inu anthu akunja kwa mzinda, inu muli kuno mahotero ndi mamotero ndi zinthu mukuyembekezera. Zedi, mwabwera kuchokera ku dziko lonse. Mwanjira imeneyo, wama wakonda Ambuye, wama mukhulupirira iye. Ndipo iwo amawerenga mu Baibulo kuti iye akuyenera kuchita izi masiku otsiriza. Ndipo palibe munthu angakhoze kubwera kwa ine kupatula Atate anga atamukoka iye. Anatero Yesu, inu simungakhoze kubwera palibe chifukwa choyesera kuti muchite chilichonse kupatula Mulungu atakukokerani inu. Pamene Mulungu akukokani inu, ndiye inu mudzabwera. Ndipo iye amene abwera kwa ine, ine sindidzamutayira konse iye kunja. Tsopano inu mungokhala ndi chikhulupiriro ndipo mukhulupirire tsopano. Ndipo mukhale molemekeza kwenikweni ndipo mukhale chete mphindi yokha. Mpatseni Mulungu cheru chanu. Pempherani mukuti Ambuye Mulungu mundilole ine ndikhudze chovala chanu. Ndine wodwala. Ndine wosowa. Ine ndili ndi chosowa. Bale Branham sakundidziwa ine. Iyi ndi nthawi yoyamba yomwe ine ndayamba kumuona Bambuyo. Koma ine ndikufuna kuti nditsimikizire kwa ine mwini kuti inu mukadali Yehova. Kuti inu mukadali Yesu yemwe iye akumukamba. Ndipo ine ndikukhulupirira kuwala kwa chinsinsi uku kumene dziko likukukamba lero. Ine ndikukhulupirira iko ndi inuyo. Ndipo ndinu mmodzi yemweyo amene wanditsogolera ine kuno. Tsopano, kodi ine ndipeza chiyani? Mundilole ine ndimupeze iye Ambuye Yesu yemweyo amene iwo amupeza. Ndiloleni ine ndimupeze iye. Tsopano mungo penya ndikuyang'ana. Ine ndilibe njira nkomwe yodziwira mpaka Mulungu ataululira izo. Ndipo pamene Mulungu aulula izo, ndiye amakhala Mulungu amene akuchita zimenezo pamenepo, osati ine. Ndiyangati atakhulupirire ngati iye atachite izo, ine ndikuyembekezera pa iye. Kwezani manja anu, inu mukuti, ine ndikhulupirira izo, inde Bwana, ine ndikhulupirira izo, ndi mtima wanga wonse, chabwino. Tsopano kwezani mitu yanu, pamene mukuyang'ana ndikupemphera. Tsopano mofewa kwenikweni, nyimbo iyi. Apa palili mbalakale lomwe ine ndinali mvayiro koyamba. Yesu ankabwera kuchokera ku phiri ophunzira ake anali akuyesera kuti achize vuto la khunyu. Iwo sakanakhoza kuchita izo ngakhale iwo anali nayo mphamvu. Iwo analibweretsa iro kwa Yesu. Iye anati, ine ndingakhoze ngati inu mutakhulupirira. Pakuti zinthu zonse ndi zotheka kungokhulupirira. Aliyense molemekeza basi momwe inu mungakhalire, mungoyang'ana mbali iyi, monga Petro ndi Yohana anati uyang'ane pa ife. Osati kuyang'ana kwa iwo pofuna china chake, koma kupereka chidwi. Anati, siliva ndi golide, ine ndilibe. Mulole Mulungu wakumwamba apereke izi, maona, mawu ake ali pa nkhuni. Osati anga, ine udindo wanga ndikuwalalikira iwo. Izo ndizovuta muno ndi munzinda wanga womwe. Inu mukudziwa Yesu anauzidwa pamene iye anapita ku mzinda wake womwe wakwawo. Iye sanakhoze kuchita ntchito zambiri zamphamvu. Nonse a inu mukudziwa zimenezo. Ndipo Yesu anayima ndiye anati, mneneri sadzakhala wopanda mphoto kupatula ngati kuli ku mzinda wake womwe pakati pa anthu ake. Izo zikadali zabwino berero. Koma pali ambiri pano omwe si a mzinda wakwathu. Pamapeto pomwe pa mzere apo Bwana mukundiyang'ana ine. Mwavala magalasi ndikuganiza ndife alendo kwa wina ndi nzake. Mulungu akutidziwa awiri tonsefe. Koma inu mukudziwa kuti pali china chake chachinsinsi chimene chikuchitika. Ngati mukanangokhoza kuona chimene ine ndikuona, pamwamba panu pomwe pali kuwala kumeneko. Ngati Mulungu ata ulule kwa ine, sobano, inu mukulumikizana naye iye, yayenera kugwiritsa ntchito liulanga ndi maso anga. Koma inu mukusowa china chake, ine sindikukudziwani inu, inu mukudziwa, ine sindikudziwa kanthu za inu. Gaduko nkulondola kwezani mwamba dzanja lanu bwana. Koma inu mukuzindikira kuti inu muli ndi kumverera pa inu, kumverera koko makwenikweni, kodzichepetsa. Sikulondola uko pakali pano. Ameneyo ndi ngero wa Ambuye. Ali pamwamba panu pomwe. Ngati Mulungu ata ulule kwa ine lomwe lili vuto lanu monga momwe iye anachitira kupyerera mwa mwana wake Ambuye Yesu. Ndipo iye anabwera kuti adzayeretse mtima wanga kuti adzakhoze kukhala moyo pano. Kuti adzayankhulenso ndi inu. Kodi inu mungakhulupirire kuti ndi wansembe wankhulu yemweyo amene inu mwamukhudza. Inu mukulumikizana ndi china chake. Ndiyeyo. Vuto lanu lili mapapo anu. Uko nkulondola kwezani mwamba dzanja lanu. Izo ndizo iba kwambiri mwakuti mukumalephera kugwira ntchito. Uko nkulondola kwezani mwamba dzanja lanu. Ine sindikukudziwani inu. Ndiyangati akukhulupirira tsopano. Tiyang'anani kuno. Inu mukuganiza kuti ine ndinapeka zimenezo. Mzimu ukadalipa munthuyo. Inu mukukhulupirira Mulungu wakumwamba akukudziwani inu. Inu mukumutumikira iye. Ine ndikuti inu mukumutumikira iye. Inde bwana. Ndinu mkhristu. Inu munabwera kuno ndi cholinga choti mudzachiritsidwe. Inu mukupita kwanu wabwino. Dzina lanu ndi Bambo Rene. Uko nkulondola ndende. Kwezani mwamba dzanja lanu ngati izo zili zoona. Inu mukhoza kubwerera kwanu. Inu mwachiritsidwa bwana. Chikhulupiriro chanu chakutchizani inu. Mulungu akudalitseni inu. Ine sindinayambe ndamuonapo Bamboyo moyo wanga. Pano pali manja anga. Mwina mwake nthawi yathu yoyamba. Ndi Mulungu. Tsopano khalani chete aliyense akhali mu pemphero. Inu mukudziwa kuti pali china chake pano tikuchita zimenezo. Tsopano Afarisa anati iye ndi mgerekezi. Ndipo iwo analandira mphoto yake. Filipo anati ndi mwana wa Mulungu. Iye analandira mphoto yake. Chiri chonse chimene inu mukuganiza za iwo, izo zili kwa inu. Inu amene mukulira pamenepo, inu mumadziwa kuti china chake, china kukudzani inu, si choncho inu. Ngati zili zoona, kwezani mwamba dzanja lanu, Bambo yemwe akulira, wakhala pomwe pano, ndi falendo kwa wina ndi nzake. Ine sindikukudziwani inu, koma Mulungu amakudziwani inu. Ngati Mulungu ati aulule kwa ine, lomwe lili vuto lanu. Kodi inu mukhulupirira ndi mtima wanu wonse. Ngati inu mutero, gwedezani dzanja lanu mbuyo ndi mtsogolo. Chabwino. Inu mukuvutika ndi vuto la mimba. Uko nkulondola. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akuchizani inu. Chabwino, inu mukutero. Inu mukukhulupirira kuti Mulungu akudziwa yemwe inu muli. Ngati iye achandiuze ine yemwe inu muli. Kodi izo zikulimbikitsani inu. Ikani dzanja lanu mwamba. Ngati inu mukutero. Gwedezani ilo mbuyo ndi mtsogolo. Chabwino. Izo zikulimbikitsani inu. Bambo Fred Moore. Ndiko kulondola ndende. Pitani kwanu Bambo. Zilonda za mimba zakusiyani inu. Izo zimambitsa chikhalidwe cha manjenje chimene chimachita zimenezo. Koma Yesu Kristu wakuchizani inu. Pamene iye anakukhudzani inu pamenepo. Yona wakhala pafupi ndi inu apo. Oh, ine ndikudziwa imwe yali. Ine ndikumudziwa mkazi ameneyo amene dzina lake lili. Ine sindikulakwitsa. Ine ndikukhulupirira kuti ndi akazi a Green. Sijoncho, ine sindingakhoze kukutchani inu mlongo Green chifukwa ine ndikukudziwani inu. Koma apa dikirani miniti. Ayi, izo siza inu. Inu mukumupempherera wina wake. Uko nkulondola. Ndipo munthu ameneyo ali mu dziko lalikulu kutali ndi kuno. Mene kumachita chisanu kwambiri. Ndi ku Nebraska. Ndi dona amene ali ndi kansa. Amene inu mukumupempherera. Ngati uko nkulondola, kwezani mwamba dzanja lanu. Munthuyo ali ndi kansa. Yemwe inu mukumupempherera. Mu Nebraska. Chabwino, Mulungu akudalitseni inu. Khalani ndi chikhulupiriro. Mukhulupirire. Dona wakhalapoyo akupukuta misonzi m'maso mwake. Iye ndi mlendo kwa ine. Ine sindikumudziwa donayo. Ameneyo ndi mwamuna wake wakhala pafupi ndi iye. Mwamuna wamkulu. okala mlendo. Inu mkukrubirira kuti Mulungu amapape mphero. Inu mkukrubirira kuti uwu ndi mzimu wa Mulungu dona. Inu muli ndi mtunzi wa imfa. Sijoncho inu. Ndi kansa. Ndi farendo. Ngati ukonkulondola, bwedezani dzanja lanu mbuyo. Ukonkulondola, sindina yambe, ndakuonanipo inu, moyo wanga. Inu sindinu ochokera mu mzinda uno. Ndinu ochokera kutsidya kwa mtsinje kwina kwake. Ukonkulondola, akazi ya Sanders, ndilo dzinalo. Ukonkulondola, Hilda, ndi dzinalo yamba. Ndiko ulondola ndendende. Imiridani pamapazi anu dona. Ndipo mulandire machiritso anu kuchokera kwa Yesu Kristu. Mulungu akudalitseni inu. Mugona. Kalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Musati mukayikire. Ena, inu nonse mizere iyi apa. Mukhulupirire pa Ambuye Yesu. Ndipo inu mukhala bwino.
Now it's him. Do you believe that it's him? See, I don't. If thou canst believe.
Sobano, ndiyeyo. Kodinu mukukrubirira kuti ndiyeyo. Mwaona, ine sindikukudziwani inu. Ngati inu mungakrubirire, izo ziri kwa inu. Nimukuoneka kuti mukupemphera mwakhala pomweya pa Bwana. Kodinu mukundikhulupirira ine kuti ndineneneri wake. Inu mukukhulupirira kuti akanakhala iye. Ndine mlendo kwa inu. Ndine mlendo kwa ine. Ino ndi nthawi yathu yokumana. Mwa Mulungu akutidziwa weri tonsefe. Inu mukukhulupirira zimenezo? Zinthu zimenezo ndizoona. Kwezani mwamba dzanja lanu. Inu mukukhulupirira kuti inu mukupita kwanu wopanda vuto lanu lansana. Mulungu akuchizani inu. Inu mukutero kubwerera ku Ohio, Hamilton, ukonkulondola. Dzina lanu ndinu Bambo Beckert. Izo nzona, Yesu Kristu wakuchizani inu tsopano, inu mukhoza kupita kwanu, mukakhala bwino. Amen. Wina wakenso, khulupirirani. Oh, kodi inu mukudziwa zakukhalapo kwake? Kodi inu mukuzindikira kuti china chake chiyenera kuchita zimenezo? Ndizo ndendende zomwe Bible linanena kuti anachita poyamba. Ndipo analonjeza. Iye anachita izo pamaso pa Myuda, pamaso pa Msamariya. Ndipo analonjeza kuti adzachita izo pamaso pa mitundu. Ola lake ndi lino. Osati Mulungu wina wambiri yakale, koma Mulungu amene amasunga lonjezo lake, amene akukhala moyo pakali pano. Ambuye Yesu, mmodzi yemweyo amene amachiritsa odwala. Mwanjira yomweyo imene iye anachitira izo, mwanjira yomweyo. Ndipo analonjeza izo masiku otsiriza. Iyi ndi Christmas kenanso. Kuwala kwake kotsogolera. Kodi inu mukuyangana chiyani Mbale Branham? Ine ndikumuyangana iye. Ndi dziko lina, ndi dera lina. Ngati inu mukufuna kulitchula ilo limenero. Ilo lili mudziko la mzimu. Ine ndikumuona munthu wa mtima wojincha kwenikweni. Koma ine ndikumudziwa iye. Mbale Frank. Ine sindimadziwa izo mpaka lipano. Inu muli muvuto, mthunzi wakuda weniweni pa amayi anu. Ndipo inu mukudziwa ine sindikudziwa zimenezo. Ine ndimangobwera muno. Koma amayi anu anakhalapo ndi operationi ali ndi chotupa, kansa. Inu mukudandaula za iye. Ndipo inu mukupemphera. Mulungu amene anawabwezeretsa abambo anu kuti aziganiza bwino. Anawabwezera iwo thanzirawo. Akhoza kuwabwezeretsa amayi anu. Musati muope. Ngati inu mungakhulupirire, zinthu zonse ndi zotheka kwa iwo amene akhulupirira. Ndi uyo apo pa munthu wina, koma ine ndikumudziwa iye. Koma iye akumupempherera wina wake. Akazi a Gunbright, ngati inu muti mukhulupirire izo, kansa imeneyo ichiritsidwa. Ndi kwa munthu wina wake. Inu mukhulupirire.
What about you? You believe lady to me be his prophet, his servant?
Nanga bwanji inu, inu mukukhulupirira dona, ine kukhala neneri wake, wantchito wake, inu mukuvutika ndi chinthu chomwecho chimene mkazi anali, vuto la magazi, kulondola. Inu sindinu ochokera mu mzinda uno, ndinu ochokera ku Ohio nanunso, ndipo inu mwangochiritsidwa kumene mu umodzi wa misonkhano yanga, kuchina chake inu eni. Inu munali ndi kansa, inu munali ndi mthunzi wa imfa, ndipo iwo wapita tsopano, ukonkulondola. Kuti inu mukhoze kudziwa kuti ine ndine wantchito wake, nkhani ya magazi ndiyochokera mu mbado wanu. Koma inu nsoo, muli ndi kupweteka kwa mafupa, kapena monga nyamakazi, iyo ili. Pamene inu mukudzuka, inu mumauma mmawa, inu muli ndi vuto ndi mero wanu na nunso. Inu mukundikhulupirira ine kukhala wantchito wake, inu muli naye wina wake pa mtima wanu, inu mukumupempherera. Ndi mpongozi wanu wankazi, iye ali ndi misempha yotupa, iye ndi mayi wagulu lalikulu la ana. Sichoncho iye, uko nkulondola ndendende. Dzina lanu ndi mayi Alice Thompson, nkulondola ndendende. Bwererani mulandire chimene inu mwachipemphacho. Chotero yadzachiritsidwa chifukwa inu mwakhulupirira pa Ambuye Yesu. Tsopano ngati ife tili alendo kwa wina ndi nzake, bwerezani, bwerezani dzanja lanu mbuyo ndi mtsogolo. Monga chonchi, ine sindikukudziwani inu, sindikudziwa kanthu za inu. Ine ndikutsutsa chikhulupiriro chanu. Ine ndikutsutsa munthu aliyense muno mu dzina la Yesu Khristu. Mukakhulupirire mukukhalapo kwake. Ine sindikusamala chimene chakuvutani inu. Ngati inu muti mukhulupirire izo, kumbukirani ichi ndi chinthu chotsiriza chimene iye adzachite kusanafike kudza kwake. Inu mukukumbukira zimene iye ananena, monga izo zinali masiku a Sodomu ndi mu Gomora, chomwechonso izo zidzakhala mukudza kwa mwana wa munthu. Utengo anali chiyani? Anala ngero atatu, anapita kumeneko, awiri ayo, Billy Graham ndi Jack Shura, anapita uko ku Sodomu. Ndipo anango laligira utenga wachombolo cha utenga kwa anthu. Umangero moja anatsalira mbuyo ndi osankhidwa Abraham ndi gulu lake. Ndipo ngeroyo anali atatembenuzira nsana wake ku hema, ndipo Sara anaseka mkati mwa hema. Ndipo ngero anati, nchifukwa chiyani Sara waseka? Kodi iye anadziwa bwanji kuti iye anaseka? Muhema kumbiyo kwa iye, uona utenga otsiriza, mene Sodomu anali nawo, chionongeko chisa na chitike. Ndipo apa, pali zizindikiro zotsiriza zimene Mulungu ati adzasonyeze, chionongeko chisa na chitike. Landirani izo, khulupirirani izo, ndipo mupulumutsidwe. Tiyeni tiweramitse mitu yathu kamphindi chabe. Kodi inu mukudziwa zakukhalapo kwake? Kodi inu mukumufuna iye tsopano? Iye atatha inu, ine ndalalikira uthenga kwa inu. Ndipo inu mwamva uthenga wake. Ndiye inu mwamona iye akubwera pamenepo, ndipo kuyankhula iye mwini. Munthu akhoza kunena chilichonse, koma kupatula ngati Mulungu atayankhula ndi kutsimikizira izo. Izo si zabwino. Koma pamene iye abwera, Mulungu ndikudzapanga uthenga kukhala weniweni. Ndikudzakhalanso moyo. Ndiye ndi Mulungu. Kodi inu mukufuna kumulandira iye tsopano, mukugonjera kwathunthu kwa moyo wanu? Kodi inu mungakweze manja anu mphindi chabe ndi kuti ine ndikukweza manja anga? Ine tsopano ndikupereka zanga zonse kwa iye. Mulungu akudalitseni inu. Mulungu akudalitseni inu. Onse amene ali osowa pemphero la machiritso, ine ndikukhulupirira kuti aliyense wa inu achiritsidwa. Tiyeni tiwapempherere odwala. Ambuye kuti pasakhale wina wosiyidwa kunja kuti onse akhoze kulandira. Ife tikuzindikira Ambuye pamene ine ndili. Ndaye mapano ofoka ndiwo njenjemera. Inu muli pano. Izo ndizoposa mtunzi uliwonse wakukayikira. Anthu amakanthidwa ndi kuopsa kwa kukhala pokoyera kwa Mulungu. Krisimasi ina, kuwala kwa uzimu komweko kukuwala. Iko kwa watsogolera ambiri kuchokera ku maendedwe osiyana-siyana. Iwo amva mawu anu akuwerengedwa, ndipo akulalikidwa, ndipo tsopano akuonani inu mukubwera, ndipo mudzatsimikizire mawu. Baibulo linati ophunzira anabwerera ndipo anakalalikira mawu konse-konse. Ambuye akugwira nawo ntchito. Akutsimikizira mawu ndi zizindikiro zikuatsatira. Zinthu zotsiriza zimene zinalembedwa mu malemba kunja kwa vumburutso. Tsopano ife tikuziona izo kachiwiri. Izo zili pafupi ndi kudza Ambuye. Tichiteni chifundo. Achizeni odwala onse amene ali pano mawu uno. Mzimu wanu ndiwoona, ndiwamphamvu. Ndipo iwo uli pano. Ndipo ali pambiri pano Ambuye amene ali anthu apakachisi amene amabwera kuno. Inu mwakhala wachifundo kwa iwo, kuwayitana iwo. Ndipo komabe Ambuye, iwo uli pa womvetsera onse pakali pano. Ulemerero waukulu wa Shekina, mphamvu yayikulu ya Khristu waukitsidwa. Utawaleza wa mitundu yambiri. Alfa ndi Omega, chiyambi ndi mapeto, nyenyezi ya mmawa. Rozi ra Sharoni, lili pano. Achize na Ambuye, ife tikwalengeza iwo kuti ali bwino kubyerera mu chisomo chanu abatseniwo chikhulupiriro kuti akhulupirire izo ambuye ndipo mulandire izo pakali pano kwa ulemerero wa mulungu mulole munthu wodwala aliyense achiritsidwe ndipo munthu aliyense amene walakwitsa amakhala moyo wolakwika kwa nzake mulole iwo akhululukidwe munthu aliyense amene amasuta kapena kumwa mulole iwo akhululukidwe mulole machimo awo akhale pansi pa magazi ndi mulungu wopezeka ponseponse yemwe ali pano tsopano mwina mwake chapafupi kwambiri chimenewo anayamba akhalapo kwa iye moyo wawo wonse perekani tsopano kuti izi zilandiridwe mvereni ife ambuye o mulungu mfumu yathu yayikulu amene ife tikuyitanira pa dzina lanu munyengo ya chisangalalo iyi osati Santa Claus koma Yesu amene anauka kwa akufa ndipo ali moyo kudzisonyeza yekha pakati pa anthu ake oh ambuye inu ndinu mulungu ndipo mulungu yekhayo ndipo palibe wina koma inu ndipo ife tikukuthokozani inu kuti ife tili nawo mwayi wakukhala mukukhalapo kwake malo wang'ono awa odzichepetsa iye anadzichepetsa yekha ndipo anabwera pakati pathu ndife wokondwa kwambiri chifukwa cha izi lodala likhale dzina lake loyera ife tikumupatsa iye matamando kuyambira m'mawa mpaka usiku ndi kudutsa nyengo zonse za usiku mitima yathu ikuyimba nyimbo ndi matamando a Yehova mathokozo akhale kwa iye kwa nthawi za nthawi atengereni awa ana anu ambuye pansi pa mapiko anu muwaphimbe iwo monga nkhuku imachitira anapi ake atsogolereni iwo kukalowa mu moyo wakuya ndi ku moyo wosangalala ndi ku moyo wodzaza kwambiri apatseniwo batizo wa mzimu woyera isintheni miyoyo yawo ambuye akakhale zolengedwa zatsopano mwa khristu kuti inu mukakhoze kukhala moyo ndi kumakhala mwa iwo ndi kumagwira ntchito kupyerera mwa iwo monga ophunzira anu perekaniza ambuye pakuti ife tikukhulupirira kuti posachedwapa mlengalenga mudzasweka ndipo ambuye wathu adzabwera ndipo ife tidzamuona iye amene ife timamukonda ife tikukuthokozani inu chifukwa cha izi kupyolera mwa Yesu ambuye wathu tsopano ndi mitu yathu yoweramitsidwa ine ndikutembenuzira msonkhano kwa abusa.